Masithobisenhloko zethu ngoku.
Father God,
bawo Thixo, lo ngumthandazo wethu onyanisekileyo ngobusuku. Sibona konke oko ukwenzela abantu kulo mhla. Kwaye siyacela wena Nkosi, singakholwa kuphela. Sikholwe nje ukuba yona inyaniso, ilizwi elibhaliweyo libonakalisiwe kuthi. Siphe ezi zinto bawo, ngoku ngobu busuku, sifuna ukubulela wena ngokukhanya osifakele kona kwizibhalo ngalentsasa. Kwaye siyathandaze ngobusuku Nkosi kulaa mgca wokuthandazela ukuba uya kunqinela ilizwi lakho kokuba liyinyaniso. Siyathandaza ngawo onke amabandla neenkonzo ezihlangene zingqonge umboko omncinci wokuphulaphula phandle ngaphaya kusuka kwisizwana. Yonke indlela ukuya kutsho kulwandlakazi lwasentshona ukunyuka ukuya kwiintaba zeArizona, ukuhla ukuya kwiintili zeTexas kuyokutsho kulwandlakazi lwasempuma. Konke kunqumleza ilizwe Nkosi apho bahlangene khona. Iiyure ezininzi ukuqelelana sisexesheni kodwa Nkosi sihlangene ngobusuku siyimbumba amakholwa elinde ukuza koMesiya. Siyathandaza bawo wasezulwini ngokuba uya kumthumela yena ngokukhawuleza usenzela ibandla lakho. Kuba sikucela oko egameni lakhe. Amen. Ningahlala. Nibulise yobuKristu kubo bonke abalapha ngobu busuku. Ndiyaxolisa kuba sixinanisekile kwaye siqukene de singabi nokuphefumla. Kunezipholisi moya ndaweni inye nopholiso moya alunagalelo lungako, abantu banintsi kakhulu. Ukuba bekukho nje ibandla eliqhelekileyo lizele ngabantu, ezo zipholisi moya beziya kukwenza ube ngumkhenkce. Kodwa ngoku wonke ubani unesipholisi ephekuza, kwaye isipholisi moya sivuthela kangangoko sinakho. Sithumela imibuliso esuka kulwandlekazi lwasempuma ukuya entshona kuzo zonke izihlobo zethu kuKristu ezimameleyo. Sithumela imibuliso ngaphaya eSaint Jose, umzalwane uBorders, iqela phezulu apha. Sithumela imibuliso phezulu ezintabeni ePriscott, Arizona, umzalwane uLeo Messia kunye neqela lakhe eliphezulu phaya lilindele ukuza kwenkosi. Sithumela imibuliso kwabo baseTucson abahlangeneyo ngobusuku belinde ukuza kwenkosi. Ezantsi kuya eHouston, Texas, kwabo balindele ukuza kwenkosi. Entla eChicago kwabo balindele ukuza kwenkosi. Phezulu kulwandlekazi lwasempuma eNew York neConnecticut namaqela amakhulu phezulu phaya alinde ukuza kwenkosi. Asinagumbi apha lokubahlalisa, ke sibathumelele nje ilizwi ngonxibelelwano lomnxeba. Sithumela imibuliso kumzalwane uJunior Jackson ngobusuku kunye neqela lakhe ezantsi eClarksville. Umzalwane uRudel phezulu umashumi amathandathu anesibini kunye neqela lakhe belindele ukuza kwenkosi. Kwaye sibuthelene apha ngobusuku kwibandla lakuthi umnquba silindele ukuza kwenkosi. Kwaye ngoku abanintsi benu mhlawumbi bebengekho enkonzweni ngale ntsasa. Kodwa ndiyathemba ukuba wonke umntu ebengekho uya kufumana iteyiphu, ngokuba ndiyakholwa ukuba ibingowona ubungqalile umyalezo oya ebandleni ukusukela kumyalezo. Bahlekazi, lithini ixesha ngoku? Ndive intambiso kamoya, ndiziva ndikhokelelwa ukuba nditsho endikwenzileyo. Ibinde, kodwa ndizive ndikhokelelwa ukuba ndiyenze. Kwaye ndiyacinga inkosi ngelizwi layo ibonisa ukuba yure yini esiphila kuyo. Kwaye iqinisekise ukuba siyaziqonda ezi zinto zizimfihlelo ezenzekayo. Niyazi iBhayibhile itshilo, iingqondi ziya kuqonda. Kodwa izizwe nabantu baya kuba buthakathaka kwaye babe zizilumko. Khawufana ucinge ngomqela weAmerika ngoku ikwisiqingatha sobudala malunga namashumi amabini ubudala babuthakathaka kodwa zizilumko. Babengenazo iinqwelo ntaka zejeti ngaloo mihla kunye nezixhobo ze-atom, kodwa babephila ithuba elide kakhulu. Siya sisiba buthakathaka nalumkileyo, kwaye ubulumko bethu bubo buza kusitshabalalisa. Siza kuzitshabalalisa. UThixo akazusitshabalalisa. Ubulumko bethu buya kusitshabalalisa. Yasoloko ingaloo ndlela, kwaye iya kuba njalo kwakhona. Ngoku iNkosi ithandile, kusasa kwicawa elandelayo, ndingazi ngoku endiya kuthetha ngako. Kodwa ndiyathemba ukuba iNkosi, ukuba isivumele ukuba siphile nokuba akukho nto yenzekileyo, kwaye kube yintando yayo. Sijolise ekuthetheni omnye umyalezo ngentsasa yecawa elandelayo, sibe nomthandazo kwabo bagulayo kubusuku becawa elandelayo. Ngoko kuwela kwiqashiso lam lokubuyela ekhaya eArizona, ukugodisa usapho ukuze abantwana babe nokubhalisa esikolweni. Ngoko niyakuba siya kunazisa kangangoko sinakho malunga nemihlangano njengoko ivuthwa okanye amaxesha esithe indawo esijolise ukuba kuzo. Ke uThixo anisikelele nonke. Ngoku ngobusuku ndisazi ukuba ndisemva kwexesha ngeshumi elinesihlanu lemizuzu indawo yokuqala. Ishumi elinesihlanu phambi kweyesibhozo apha eJeffersonville, kwaye oko kumalunga neshumi elinesihlanu phambi kwentsimbi yesithoba kulwandlekazi lwaseMpuma, kwaye ngoko imalunga nentsimbi yesihlanu kulwandlekazi lwaseNtshona. Ke ngoku simalunga nokutshona kwelanga apha. Kwaye ndifuna ukuthetha kuni nje inkonzo encinci ukuzama ukufumana intambiso kamoya, emva koko ndibize umgca wokuthandazelwa. Kwaye ndifuna ibandla apha ndaweni inye nebandla elihlanganisene kwezinye iindawo. Fumana indoda ethile, umzalwane othandisiwe ngomoya. Kwaye xa siqalisa ukuthandazela abagulayo, ahambe aye kubeka izandla phezu kwabo basebandleni lakhe. Kumbula, uThixo ukho kwiindawo zonke, yena ukho ndaweni yonke. Ke ezantsi eTexas, ngapha eCalifornia, phezulu eArizona, naphina apho nikhoyo. Beka izandla phezu kwabo bagulayo xa siqalisa ukuthandazela abagulayo. Kwaye ndiqinisekile uThixo uyakuva aze aphendule umthandazo. Into engaqhelekanga kubusuku bangecawa egqithileyo, kwaye intambiso ibiqhubekeka, kwaye umoya oyingcwele. Ibiyinto ngobunto bayo, andikhange ndibe nawo umgca wokucalula inyanga ngenyanga, ekusukeleni ndibe lapha ngelinye ixesha. Kwaye emva koko uhambe unyukele phaya, phantsi kwesithembiso, akwazi ukuba uya kuyenza laa nto. Akunakuthi uya kuyenza. Kufanele nje uhambe unyukele phaya, ulinde. Ungozimele geqe, wenza oko afuna ukukwenza. Kodwa yima phaya, uze ulinde oko aya kwenza. Emva koko yiva yona ityhileka kuwe ngolwa hlobo. Kwaye kugqibeleni komhlangano, ndingazi ukuba yayingubani, kodwa kwaye kukho indoda ndaweni ithile, kuwo umgca iyayinde, kwaye inempandla ngaphezulu, kwaye yayingumntu ogula kakhulu. Kwaye kanye kugqibeleni, kwakukho indoda eyavela apha eqongeni, kwaye ithokombise intloko yayo, kwaye ikhangele ibulaleka, ibambe ngasesiswini. Kwaye ndacinga, kufanele ibe yilaa ndoda yokuqala, okanye indoda yesibini, okanye naphina apho ndandiyithandazele khona. Kuba yayinenkqayi, kwaye yayithokombise intloko yayo, indoda ende, igobile. Kodwa ndabheka-bheka, ndaze ndafumana inene lihleli phaya, kodwa lalivuya. Ndacinga, iphi? Ndandingenakho ukungqina ukuba yayiphi. Ndandinakho ukuva ngemvakalelo, kwaye ndiyibone indoda phambi kwam. Ndeva ukutsaleka ngalaa ndlela, kwaye yayisiza ngasemva. Ndakhangela kumzalwana Neville naba babini bahleli phaya, yayingengabo. Ndathi, indoda engaphakathi kulaa ndawo yokubhaptiza emva phaya, kwaye niyazi ukuba yayingubani? Umzalwane uShepherd. Isizathu sokuba ndingamqondi, wayehleli phaya, equbude intloko, ethandaza. Wayecinga ukuba wayeza kufa, ebekucinga oko kwiiveki ezimbalwa ezigqithileyo. Umfazi wakhe wamxelela ukuba ayokufumana izihlangu ezitsha, waza wathi, andisayi kuzidinga, andizukuba lapha ixesha elide. Wahlangabezana nam ngenye imini phezulu kwiyadi, umzalwane uWood, ekhwaza kwaye edumisa uThixo. Wathi, ndityha ibacon, amaqanda, itumato, yonke into endiyifunayo. Ngokuthobekileyo, wanikezela ngesitulo sakhe. wasuka phaya endleleni kwaye ethandaza. Yabona, akudingi khadi lakuthandazelwa, udinga kuphela ukholo. Yabona, ngoku andazi nokuba wayephilisiwe okanye hayi, ndathi nje indoda ithandaza inento engalunganga. Ndiyacinga wayibiza into eyayiyo ingxaki yesisu kwaye ithandaza ngasemva emva apha. Inkosi uYesu ikwenze uphile. Ngoku kuko konke endandinokutsho. Utsalo yayilelokuba yayithandaza. Ndandinakho ukukubona oko, kodwa okwenzekayo andikwazi, yabona. Kodwa xa uyiva yona ibuya, wonke umntu uyaqonda xa isithi itsho inkosi, yabona, ayisendimi othethayo ngoko nguye. Kodwa ndasoloko ndisithi uYesu Kristu ukuphilisile, leyo yinyaniso yenene. Watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa, siphiliswe ngemivumbo yakhe, yabona, yabona. Kodwa xa isiza itsho inkosi, ize kuxelele oma ukwenze nokuya kwenzeka, uqaphele oko, kuya kuba ngaloo ndlela. Kodwa xa ndisithi uYesu Kristu ukuphilisile, wakwenza waphelela, uyikholelwe ngokuba sele etshilo, ndiphinda nje oko akutshiloyo. Kwaye umbono uphinda nje oko akubonisileyo, ndiyayiqonda. Ngoku singakhawulezisa size siye elizwini, ngokuba ndiyazi ukuba abanintsi benu abalapha baneemayile ezinde abafanele bazihambe ngobu busuku. Ndiyathandaza ukuba uThixo uya kunisikelela anincede aze anikhusele ezindleleni. Kwaye ngoku ndinqwenela ukutyhila ngobusuku kuMateyu ongcwele isahluko samashumi amabini ananye nomqolo wokuqala ukuya kwishumi elinanye kuMateyu ongcwele. Kwaye ngoku ukuba aninazo iiBhayibhile zenu okanye ukuba nifuna ukubhala phantsi ezi ziphalo, kulungile. Kwaye kuni ningazange niwuve umyalezo ngale ntsasa, kwaye ninezishicileli mazwi. Asizange sarhwebesha sithengisa iteyiphu, asizange sarhwebesha sathengisa nanye into. Maxesha wahambi kwimihlangano emikhulu baye bapapashe ukuba baneencwadi emva phaya. Asenzi nanye into ngazo, umzalwane uVeli ngumbhali. Iteyiphu, indoda eyenza umsebenzi weteyiphu phaya iyakunixelela, asenzi imali ngeteyiphu. Asiyo iteyiphu, ngumyalezo. Kwaye xa indoda ifikelela ezincingeni zayo ukuba kungemali, ayisayi kwenza ziteyiphu kwakhona, injalo loo nto. Bendibuza malunga nako, ndicinga iteyiphu zethu zithengisa malunga nangaphantsi kweedola ezintlanu okanye into ethile, isithathu okanye kwisihlanu okanye into ethile enjalo. Uthini? Isizathu kunye nesine zazo ezinkulu ezinde iteyiphu. Kwaye umlungiseleli othile ndabuza malunga nezinye zeteyiphu zakhe, kwaye yayizidola ezisithoba, malunga namashumi amabini okanye amathathu omyalezo. Ke ndiyabona ukuba umzalwane wethu uSuthman emva phaya akabiso sityebi nakwezinye zazo kwezi teyiphu abathi bazikhuphe. Yabona, benza nje okwaneleyo ukuze babe nokuqhubeka ngayo. Akunakubacela ukuba bakwenzele simahla kuba bafanele bazithenge iteyiphu nezinye izinto. Kwaye oomatshini bayabiza kakhulu, babiza malunga neshumi lamawaka eedola ukufumana into yokwenza ezi teyiphu into yokuqala. Ngoku ndiyaqonda kwamsinya sendiyipapashile okwangoku, kodwa kukho umanyelo lweteyiphu kwakhona. Qho kwamsinya thina amathenjwa andinanto yakwenza konke konke, andinakho nokuzange nakwenye intlangano, asikuko nokuvumelana okanye kuchasana. Baya kwiziphakamiso zabo, amathenjwa ayagqiba ukuba ngubani indoda elandelayo yakwenza iteyiphu, baze bayithumele incwadi, koko kuphela endikwaziyo malunga nako. Bayayihoya loo nto ngokuba andinakho nkqu nokusikelela abantwana kukubekela phi malunga neyeteyiphu ke okanye ukubhaptiza. Ke ndijongise ingqondo yam kulo myalezo, oko lolwatswalo lwesithathu, kwaye lulo endifanele ndinyaniseke kwaye ndihloniphe kulo. UMateyu amashumi amabini ananye isinye ukuya kwishumi elinanye, ndikutshilo oko ukuze niqaphele malunga ne okanye nityhile izibhalo. Kuthe xa babesondela eYerusalem, befikile eBhetefage kwintaba yeminquma, uYesu wesusa abafundi bakhe ababini kubo, waza wathi kubo, Yiyani emzaneni lo ukhangelene nani, kwa oko nofumana esile libothelelwe linethole. Wakhululeni niwazise kum. Nokuba kukho othe wathetha into kuni, nina nothi, ayafuneka enkosini, wothi ke awathumele kwa oko. Ke kaloku oku konke kwenzeka, ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngomprofeti esithi, yithini kwintombi zeZiyoni. Yabonani, ukumkani wakho uza kuwe enobulali, ekhwele esileni, lithole ke inkonyane yento ebotshwayo. Baya ke abafundi, benza ngoko wayebamisele ngako uYesu. Baza bazisa esile, nethole, babeka ingubo zabo phezu kwawo, bamhlalisa phezu kwazo. Yathi ke inkoliso yezihlwele yazandlala ingubo zayo endleleni. Baye abanye bephuzula amasebe emithini bewandlala endleleni. Zaye ke izihlwele bezihamba ngaphambili nebezilandela zidanduluka, zisithi, Hosana kuye unyana kaDavide. Makabongwe lo uzayo egameni lenkosi, Hosana enyangweni. Akungena eJerusalem, wonke umzi wazama-zama, usithi, ngubani lo? Sathi ke isihlwele, lo nguYesu umprofeti, ongowase Nazareti yaseGalili. Ngoku ukuba ndingathabatha isiqendwana koko ngokumalunga namashumi amathathu emizuzu ngaphambi kokuba umgca ukuthandazela uqalise. Ndingathanda ukuthabatha oku kwenzela isiqendwana, yintoni umtsalane entabeni? Ngoku ibe yedubayo kakhulu ephakuzelisayo imini, kwaye imini engaqhelekanga. Sifumana uYesu apha esiza eJerusalem, elungele ukuba kwiPasika, kwaye iPasika kulapho imvana yePasika yayibulalelwa khona, kwaye igazi laliqatywa kwisihlalo senceba ukwenzela isicamagushelo sabantu. Kwaye wayenyuke weza isuka eBhetefage, kwaye wenyukela phezu kwentaba yeminquma, ekhangele ezantsi kwenye induli encinci apho iJerusalem yayakhiwe. Kwaye wajonga wazi ukuba olo yayilutyelelo lwakhe yena lokugqibela. Eli yayilixesha apho xa wayeza kunikelwa ezandleni zamadoda angaboni, kwaye ayeza kumbulala yena. Wayeza kufa ukufa ukubi kakhulu okwakhe kwafiwa ngumntu aze angcwatywe. Wayeza kungcwatywa ngabakhe yena, abanye bemi kanye naye. Kwaye yena ekubeni enguThixo, esazi okwakusezintliziyweni zabo, esazi kwasekuqaleni ngubani oza kumnikela yena, kwaye esazi ukuba laa ndoda yayikunye naye yayihleli ecaleni kwakhe, kwaye ibalela yena imali yakhe, nanjalo njalo. Esazi ukuba laa ndoda yayiza kumngcatsha yena, kwaye esazi ukuba umnqamlezo okhohlakeleyo wamaRoma wamlindele yena phandle phaya. Wayesazi ukuba amanzi akhe emzimbeni wakhe negazi lomzimba wakhe ayakwahlukana, kwaye nokuba igazi liyakuwa lisuka ibunzini lakhe amakhulu amathonsi anje ngombilo. Wayesazi konke okwakuphambi kwakhe. Kwaye wema phezu kwentaba ejonge ezantsi eJerusalem. Abantu balo mhla, bawubiza ntoni lo mhla udidi olungcono lwabantu benkolo? Babemthile yena. Amabandla alo mhla ayemthile yena, baze bamala yena, bala yonke into emphulaphulayo yena. Kwaye ukuba babeye kwimikhankaso yakhe, babesenziwa amakheswa ngoko nangoko ebudlalwaneni becawa. Akumangalisi isibhalo sathi, weza kwabangabakhe yena, baze yena abakhe abamamkela. Abona babefanele ukumthanda yena, abona babefanele ukuba ngakuye, babengabatshabhisi bakhe, ezona zitshabhisayo iintshaba. Kwaye wayenze iqela lakhe elincinci ngegquba labantu abahluphekileyo, abalobi, ababuthi berhafi nabangafundanga. IBhayibhile yathi abanye babo babengazinto bengafundanga. Abanye, babengenakho nokutyikitya amagama abo, akazange aye ecaweni ukuya kufumana abantu bakhe. Kwaye akazange avumelane nabo nabanye abakhokeli becawa. Kwaye ngaphandle koko walandela kanye umkhondo womprofeti. Wohloye yonke into babeyenza, njengoko babephambi kwakhe benzayo. Ngokuba babeyinxalenye yelizwi kwaye yena wayelilizwi kwinzaliseko yalo. Kodwa embindini wako konke oko ngezigaba zonke nabaprofeti bonke ababekho okanye ababeya kubakho. Kuya kubakho abantu abathile abanyulelwe ukuva la myalezo kwaye baya kulandela wona. Abo abazihoyi izihlwele, abahoyi izigxeko zabangakholwayo, abanangxambuliswano nabo. Banento enye yokwenza oko kukukholwa nokufumana nesuntswana lalowo abanokulifumana. Bawufunxe wona njengomariya owahlala ezinyaweni zikayesu kwaye umarta wayelungiselela yena isidlo waza wathi uyesu kuye kodwa marta uzixhalabise kakhulu ngezinto zobomi kodwa yena umariya uqunele kwizinto ezingcono yabona izinto zobomi obungunaphakade ngoku sifumanisa ukuba abantu abaninzi abakuqondileyo abazange babe namfundo njengoko sinayo namhlanje babengenama bona kude okanye imfonomfono okanye nayiphi into yaloo mhla kodwa ngahlobo luthile kwakuthe ndi ukuba uza kuza kwipasika kuba abaninzi abantu ekubeni babengabomoya bazi ukuba yena wayeyilaa mvana yepasika ngokuba yena wayesele baxelele ngezinto eziza kwenzeka. Emva koko kakade besazi ukuba kufanele abe phaya kwaye bemthanda yena kangangoko babemlindile. Kwakukho isihlwele mhlawumbe sasityhala betyhudisa ukusuka kwelinye isango ukuya kwelinye. Bejonge ngayo yonke indlela kuba babesazi ngenye yeyure uya kuvela babeqaphele. Abanye babemangalisiwe kuba yintoni ingxaki naba bantu bebaleka ukusuka kwelinye isango ukuya kwelinye yintoni umtsalane kwaye babekhangela kweli cala bakhangele kwela cala ukufumanisa bekhangela ngathi bakhangela into ethile phantsi kokulindela kwento ethile eza kwenzeka. Oh, indlela endingathanda ukuguqula ngayo isiqendwana kwemizuzu embalwa ndize ndithi oko koku kuyingxaki namhlanje. Abantu abakhangele ukuza kwakhe baphantsi kokungxama okukhulu nokulindela. Singakuva ngemvakalelo uxinzelelo kwaye bayafunisa beqaphele yonke intshukumo nawo wonke umqondiso bewuthelekisa nezibhalo kwaye xa bebona zonke ezo zinto ebeziqikelelwe ngaye ukuya kutsho kanye ekugqibeleni bazi ukuba isiphelo sasikufutshane. Bafuna ukuba phaya ke bakhangela inxalenye yezihlwele yayingakuye kwigcuntswana. Abanye babechasene naye ubuninzi babo amashumi asithoba ekhulwini ayichasene naye kwaye yiloo ndlela ekuyiyo namhlanje kwizihlwele zenkolo xa kanye isihla isiya elizwini nakuKristu kukho malunga nesinye ekukhulwini esiya kulikholelwa. Elinye iqela aliyi kuyihoya nokuba kwenziwa ntoni. Baya kutsho isiqhulo esithile okanye bagibisele isithonga amalunga nalo. Nje into enye, ixesha izinto aziguquki kangako, imbali iyaziphinda nje kulungile. Sifumanisa ukuba oko kwabangela unxunguphalo lobuphakuphaku, kwafanela kube njalo, kufanele iyenze. Babelindile, babemangalisiwe ukuba yintoni ayakuyenza xa efika phaya. Babefuna ukuba phaya ukufumana yonke into ayenzileyo. Babeyifuna yona. Babefuna ukuyibona yona. Babemkholelwa yena. Abanye babevile ukuba uyeza kwaye benyuka baya phaya ukuya kuhlekisa ngaye. Ngoko emva kwako konke ukuphakuzela kokungxama imini engaqhelekanga kakhulu, ixesha elingaqhelekanga kakhulu. Icawa zilele, imithambuluvo yabantu isekuxinekezeleni. Kwakukho abantu abanintsi phaya, kwaze kwenzeka. Kumphezulu wentaba yeminquma, kuza omncinci idonki emhlophe isiza isihla ngenduli kunye neqela labantu bethabathekile bekhwaza beqhuzula amasebe osundu bewasusa emithini besandlala neengubo zabo endleleni bekhwaza hosana kunyana kadavide ozayo egameni lenkosi. Eli esile lincinci umkhweli walo wayengasinguye omnye ngaphandle kothandisiweyo uMesiya kaThixo weyure. UThixo ngoko wayesenza ntoni? Yintoni umtsalane phezulu phaya endulini? NguThixo esenza imbali kwaye uThixo ezalisekisa isiprofeto kwaye oko kwasoloko kusenza umtsalane. Izisa zonke izigxeko amaxhalanga alo myalezo kusasa namakhozi ngokunjalo yabona ahlanganisana ezokuqonda okwenzekayo abanye beze ngokundweba abanye beze ukuza kufumana iziphene abanye bazele ukuza kugxeka nazo zonke inhlobo zihlangene njengoko sithilo ngalensasa amakholwa okuzenzisa nabangakholwayo. Yintoni esentabeni isiprofeto siyazalisekiswa. Ngoku siza kubona okwenzekayo. Ngoku kwincwadi kaZakariya kwisahluko sesithoba kumqolo wesithoba. UZakariya omnye waprofeti wathetha ekumoya esitsho oku, gcobani kunene zintombi zaseZiyoni, dumani zintombi zaseYerusalem. Yabonani kumkani wenu uza kuni ulilungisa enosindiso enentobeko ekhwele e-esileni exhamqweni etholeni lemazi ye-esile. Ngoku yayintoni ingxaki nabo babhali? Yayintoni ingxaki nabo babingeleli? Yayintoni ingxaki nabo bantu benkolo? Oku kwakubhalwe kumakhulu amane anamashumi asibhozo anesixhenxe eminyaka ngaphambi kokuba yenzeke ngungqinelweyo umprofeti kwaye yayisele ifakwe kumbhalo obizwa iBhayibhile iincwadi ezisongwayo zeTestamente endala. Kutheni babengenakho ukubona esasiprofeto sizalisekile? Isizathu esinye abangenakusibona sona namhlanje. Bathatha ilizwi likaThixo balenza lasebenza lona ebantwini ngeemfundiso ngezithethe imfundiso yezithethe zabantu kwaye ukuba ababhali abashumayeli abalungiseleli amadoda akumoya obizwa njalo abathandiswa bebenokufunda iBhayibhile bebengasayi kumangaliswa kokwenzekayo bebeyakwazi into eyiyo. UThixo ezalisekisa ilizwi lakhe. Imbali yayisenziwa isiprofeto sasizalisekiswa. Usindiso ehlabathini lalifika. Umhla omkhulu bonke abaprofeti babewungxamele. Konke oko kwakusemangcwabeni kwakulinde loo mhla. Bethu, cinga ngayo. Onke abafayo, onke amalungisa egazi lababulawelwa inkolo nabaprofeti, nto leyo wayesandula ukumemeza Yerusalem, oh Yerusalem. Wena uqulube ngamatye wonke umprofeti endimthumele kuni nabulala amalungisa. Kufuthi kangakanani na ndithande ukubabuthela ndawonye abantwana bakho ngohlobo esilisikhukukazi sisenza ngaphantsi kwamaphiko anavuma kodwa ngoku iyure yakho ifikile. Yonke into yayisemangcwabeni Abraham, Isake, Yakobi, bonke abaprofeti babelindele yure kwaye ibandla lalimfamekile kuyo. Kubani lo ubangela le ngxolo? Kubani la mfo batsho ngelinye ixesha? Asingonyana umchweli khona ngapha? Siyamazi yena. Ubufumene phi obu bulumko? Utheni asimboni eqhagamshelene nezinye zezikolo zethu? Asazi nanye incwadi wakhe wafunda kuyo. Yintoni yena? Wayeyimpendulo yesiprofeto somprofeti. Nangu esiza ekhwele eqhamqweni e-esileni. Yintoni umtsalane? uThixo wayezalisekisa ilizwi lakhe lesithembiso iyure ibilindile ukusukela kumakhulu amane eminyaka. KwiGenesisi isahluko sesithathu umqolo weshumi elinesihlanu uThixo walwenzile uqikelelo. Imbewu yomfazi iya kuyityumuza intloko inyoka, kodwa inyoka yayo iya kuyityumuza isithende sakhe. Eso siprofeto ukuhla ngeBhayibhile esasiqikelelwe ngale ndoda sisiza. Kwaye apha kutshanje bekukho umprofeti owema phakathi kwabo, lowo wayengongqinelweyo umprofeti uZakariya, kwaye watsho ukuba, "Nina zintombi zaseYerusalem, nani zintombi zaseZiyoni, gcobani, nimemeze, nidume, kuba ukumkani wenu uza kuni, enobulali, esezantsi, kwaye ethobekile, ekhwele eqhamqweni lemazi ye-esile. Kwaye naba abo bantu ababefunda esasibhalo imini nemini bemjongile yena esiza ekhwele engena bakhwaza, ubani lo?" Yabona uThixo ezalisekisa ilizwi lakhe ebantwini ababefanele balazi ukuba yayintoni, kodwa zange bazi ukuba yayintoni. Xa uThixo ezalisekisa ilizwi lakhe lisoloko lisenza umtsalane, isoloko yenza ibangela umtsalane ngokuba aliqhelekanga. Aliqhelekanga kakhulu xa ezalisekisa ilizwi lakhe kwisiqhelo somhla, ngoba isiqhelo somhla asikholelwa kulo, banendlela iye yabo. Ngoku siyabona, kwaye masibuyele esibhalweni sithathe ezinye ezingaqhelekanga iziganeko nje okwemizuzu embalwa xa uThixo wazalisekisa isiprofeto sakhe. Xa uThixo esitsho nayiphi into uza kuyenza, onke amazulu nehlabathi ayakugqitha, kodwa elalizwi alisokuze ligqithe. Ke lisoloko libangela isibuko, isibuko esingaqhelekanga. Qwalasela indlela ehlekisa ngayo ukuba ilizwi likaThixo kubantu abafanele balikholelwe lona noko aliqhelekanga kakhulu, bakhwaza, kulungile. Yintoni le? Niyifumana phi laa nto? Ngubani lo? Yintoni le? Xa babefanele bayaduma, "Hosana kukumkani ozayo egameni lenkosi." Kodwa kukho nje iqelana elincinci, nje iqelana elincinci okwesiprofeto samawaka amane eminyaka ngento eyona inkulu eyayinokwenzeka esizweni, ngoba onke amathemba awabafayo ayephumle phezu kwalo. Ubomi bonke obuzayo buleli kulo, kwaye abantu benkolo ababanga ukuba bayalikholelwa babeduma, "Ngubani le nto?" Kwaye yintoni lo mtsalane? Into ethile engaqhelekanga, ikwamalunga nento enye, ayiguquki kwaphela ngoku engaqhelekanga. Masibone ezinye zezinto ezingaqhelekanga njengoko benditshilo. Yayintoni umtsalane njengaphambi komgwebo ubethe ihlabathi uze ulitshabalalise ngamanzi? Indoda endala kufutshane nekhulu elinamashumi amabini eminyaka ubudala lisakha umkhombe xa kwakungekho namanzi okulidadisa. Phezulu phaya iminyaka limi emnyango lisakhela kude umphakathi ngaphakathi, kwaye liwuqaba ngaphakathi nangaphandle. Lisithi ihlabathi liza kuginywa ngamanzi esikhulu isigaba senzululwazi. Yintoni okwakukhanda phezulu phaya endulini phesheya phaya? Kutheni yindoda endala egama linguNowa, kwaye uphezulu phaya into endala ethabathekayo? Indoda endala imi elangeni ixesha elide, utshelilanga liphulukene nengqondo yalo, kwaye lakha into elibiza umkhombe, kwaye lisithi amanzi ayeza esuka phezulu phaya apho kungekho manzi, kwaye iza kudadisa bonke abantu, kwaye wonke umntu ongawuviyo umyalezo walo nalowo ungasayi kuza emkhombeni uza kutshona. Wakhe wayiva into enjalo, yayingumtsalane ongaqhelekanga. Khawucinge xa abantu befuna ukuhleka kakhulu benyuka baza bema phambi komnyango womkhombe bahleka. Kutheni? Uthe iza kuna kwiminyaka elikhulu eyagqithayo. Utatomkhulu wandixelela ukuba wakuva phezulu apha usithi iza kunetha. kwaye usakhanda kwesi sigodwana somthi phezulu apha, kutheni ungabuyela ezingqondweni? Kodwa yayinguThixo elungele ukungqinisisa isithembiso kwaye azalisekise isiprofeti athe umprofeti wakhe wasenza. Into engaqhelekanga kakhulu, uThixo ezalisekisa isithembiso sakhe kuNowa ngelixa abanye behleka. UThixo wayelungiselela ukwenza imbali abonise abanye nkuna kulo mhla ukuba uyaligcina ilizwi lakhe. Akukhathaliseki nokuba ikhangeleka njengengekhoyo okanye engenasihlahla, usaligcina ilizwi lakhe. Wayesenza umzekelo ngalaa ndoda indala ikhanda kulaa mkhombe ngaba bantu apha eMerika ngobusuku nakwihlabathi lonke. Akukhathaliseki nokuba inzululwazi ithini bathini lena leya okanye enye, uyaligcina ilizwi lakhe. Wayesenza imbali. Yayintoni umtsalane ngenye imini? Into engaqhelekanga yenzeka emva entlango kwaye yayilityholo elalivutha. Waye umprofeti obhacileyo wayeme entlango. Akazange weva lizwi, zange ave sandi, kodwa wajonga waze wabona into engaqhelekanga kumphezu wentaba. UThixo wayezama ukutsala umdla wakhe yinto ekwanye nanamhlanje. UThixo wayelungiselela ukuzalisekisa ilizwi lakhe ngumprofeti wakhe uAbraham. Imbewu yakho yakuphambukela kumhlaba wasemzini iminyaka engamashumi amane, yakubabuyisa ngesandla esithenqi. Kwaye wayelungisa indoda ukwenzela umsebenzi njengoko wayesenza umkhombe ukwenza indawo yokhuselo yabo bonke ababeya kukholwa. UThixo uvuthisa elityholo kwaye lo malusi gusha uMoses wathi, ndiyakutyekela nje ecaleni ndibone into ekuthethwa yile nto ingaqhelekanga. Kwaye xa wamenza uMoses ukuba afike phezulu etyholweni, wathetha naye. Yayintoni umtsalane kamva kwiholo likaPilato xa lo malusi gusha walahlela phantsi intonga yaza yajika yayinyoka? UThixo ezalisa isithembiso sakhe kuMoses. Yayintoni umtsalane kulwandle olufileyo xa amahashi kaFaro onke emangalisiwe, xa abona umoya usihla ezulwini uhlula ulwandle olubomvu ukusuka ekunene ukuya ekhohlo? Wayigquba lahluphekileyo amakhoboka ehamba emsebenzini kaThixo anqumla kuloo mhlaba omileyo. Yayintoni uThixo egcine ilizwi lakhe? Ukufa kwabhekela phaya abantu abaphilayo banqumla, kwaye abantu abafileyo ngokwasemoyeni bazama ukulinganisa baze batshona. UThixo ezalisekisa isiprofeto kwaye senza imbali. Oko yayingumtsalane kulwandle olufileyo. Yayintoni umtsalane kusuku lwesibini emva koko kwintaba yeSinayi xa bonke abantu babeyalelwe ukuba bangayi kubafazi babo, xa bacelwa ukuba bahlambe iingubo zabo baze bazingcwalise baza bahlanganele entabeni? Xa indoda ibizwa nguMoses yayithe idibene noThixo kwintsika yomlilo, kwaye uThixo wayethe kuMoses, ndiza kuhla ndibe phakathi kwabantu, ndiza kuqinisekisa oko ndikuxelele kona, nokuba ndingubani ndiza kubabonisa ukuba ndingulaa Thixo. Oko yayingumtsalane, uThixo ezalisa ilizwi lakhe. Yayintoni umtsalane ngenye imini embalini xa isizwe sasimlibele uThixo, xa abantu babelukhuni kwaye bengenamdla, apho ababingeleli bonke babemke nomrhiba walo mhla, abaprofeti beprofete ngwentando yababingeleli, kwaye ngaloo mhla njengesiqhelo babenendoda enye ababecinga yethabathekileyo? Yayithetha ngabafazi abaziqabileyo nayo yonke into, kwaye yayikokuthile ohlukileyo uhlobo lomfo. Kwaye lo mfo mdala wehla wathi kukumkani akusayi kusabakho nombethe obizayo uhlayo de ndiwubize ngokwam. Kwaye siyafumanisa emva koko ukuba wazimela waze wabalekela kude kuyo kwaye wazimela ngaphandle entlango ndaweni ithile. Intlangano yayicinga mhlawumbi ulambe de wafa okanye utshabalele kodwa wayesondliwa kakuhle kakhulu kwaye esezwa kanjalo. Kwaye wayenjalo wehla waza wathi aniboni ukuba ndino itsho inkosi. Ngoku ukuba anonelisekanga noko masinyukele encotsheni yentaba size sibonakalise ngubani uThixo ngokuba wayenomnye umbono osuka enkosini. Wathi zikhetheleni nina isibingelelo nisenze nize nikhethe inkunzi yenkomo nizixhele. Ndiyakwenza isibingelelo senkosi kwaye nam ndiyakubeka inkunzi yenkomo kwesam. Sonke siyakwenzela idini size sivumele uThixo onguThixo aphendule. Wayengenakuyenza loo nto ukuba inkosi yayingamxelelanga wakutsho oko kamva. Ndikwenzile oku ngo konke oku ngokomyalelo wakho nkosi. Kodwa yintoni umtsalane? Yayinababingeleli abangamakhulu amane bemendulini kunye nokumkani phezulu phaya kwinqwelo yakhe emkhosi kunye nazo zonke izikrweqe zakhe namahlakani akhe emngqongile. Kwaye lo mdala udlakadlaka eqhonti ngenkangeleko indoda onempandla neenwele ezivuzayo ebusweni bakhe isiqwengana sofele lwegusha lumbhijele noboya kumzimba wakhe wonke eme phezulu phaya enentonga esandleni sakhe negutyana le-oli kwesinye isandla esandula ukuthi iminyaka emithathu nesiqingatha ngaphambi koko akusayi kusabakho nombethe awayo de ndibize kuyo yona ethatha indawo kaThixo ngezinto ezinjalo ezinjengezangqa nezithunzi nako konke ababethetha ngako. Kwaye nanku laa mthabatheki mdala emephaya endulini enyusa bonke aba bantu phezulu phaya yayiyintoni laa mtsalane? YayinguThixo elungiselela ukungqinela umprofeti wakhe ukuba ulungile. YayinguThixo ezalisekisa isiprofeto.
Also making history.
UThixo kananjalo esenza imbali ezalisekisa ilizwi. Iminyaka engamakhulu ambalwa emva koko kwakukho indoda eyayithanjiswe ngalaa moya ukwamnye. Kwaye yeza iphuma intlango inganxibelelananga nomnye umbutho nangona uyise wayeyindoda yombutho umbingeleli woluhlu. Kodwa yaphuma intlango inxibe izibhijele ngofele lwegusha. Uboya ubuso bonke bayo endaweni yokuba ibe ngwevu yayimnyama. Yayintoni umtsalane wale ndoda owatsala yonke iYerusalem noYuda? Abanye baphuma bathi kukho indoda endlongondlongo ezantsi phaya izama ukuntywilisela abantu emanzini, ubana wakhe wayeva ngento enjengaleya. Abanye babendwebile besithi kufanele ibe ngumesiya. Omnye wabo wathi ingaba ngomnye wabaprofeti. Babengazi mabakucinge kodwa yayintoni? YayinguThixo ezalisekisa u-Isaya 40 apho wathi yabonani into ayakuyenza kwiintsuku zokugqibela indlela yakuthumela ngayo isicaka sakhe nento esiyakuyenza. Emva koko siyafumana kwiiveki ezimbalwa emva koko laa ndoda iqiniseka kakhulu ngomyalezo wayo de yathi kukho uthile umi phakathi kwenu ozihlangu zakhe nikafanele kuziphatha. Uya kunibhaptize ngomoya oyingcwele nomlilo njengoko ndibhaptize ngamanzi. Ngenye imini eqhelekileyo indoda isentsha malunga na30 eminyaka obudala yehla yaza yabhaptizwa. Kwaye xa le ndoda yezayo kwakukho ongako umtsalane ngomprofeti. Umprofeti wenza ngokungaqhelekanga ngalamhla. Ibandla zange libe nokuzinceda lingajongi isenzo salam profeti xa wayixoxa nababingeleli ngaphesheya komlambo. Bathi uThixo wakhe sisibingelelo, uThixo usixelele ukuba senze le nto. UMoses ngumprofeti, sikholelwa uMoses, idini alisokuze liyekwe. Ndiyamva uYohane ephendula esithi anifundanga na esibhalweni oko wakutshoyo uDaniyeli umprofeti. Umbingelelo wemini uya kupheliswa. kwaye loo yure ifikile. Anifundanga na okwa kutshiloyo Isaya, kwisahluko samashumi amane. Izwi lalowo udandulukayo intlango, yilungiseni indlela yenkosi. Kukho iziprofeti ezibini kum. Kwaye enye into, animqondanga umprofeti wethu, kumakhulu amane eminyaka yagqithayo, uMalaki. Xa wathetha kwisahluko sesithathu wathi, yabonani, ndithumela umthunywa wam phambi kobuso bam, ukuze alungise indlela. Anazi oko kuzalisekisa isiprofeto, isiprofeto sasizalisekiswa. Kwaye malunga nelo xesha, umprofeti wajika wathi, yabonani, nantso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Ngoku yintoni umtsalane? Iguquke kumprofeti yaba sisiprofeto sakhe. Ngokuqwalasela yintoni eyenzekayo? Nakusiza indoda iqhelekileyo, engaziwayo mntu, unyana umchweli, isiza emanzini. Xa uYohane umprofeti omkhulu wathi, ndifanele ndibhaptizwe nguwe, kutheni usiza kum wena? Wathi, vuma kwakaloku nje, kodwa njengomprofeti kunye nelizwi, usifanele thina ukubuzalisa bonke ubulungisa. Ke waqonda idini kufanele lihlanjwe ngaphambi kokunikelwa, waza wambhaptiza yena. Ngoku, kukho omnye umtsalane wenzekayo xa wenyuka waphuma emanzini. Lo mprofeti wayethembekile ekwaziseni isigaba sakhe kunye nexesha. Wajonga phezulu waza wabona amazulu evuleka. Wabona umoya kaThixo njengehowe usihla phezu kwakhe. Kunye nelizwi lisithi, lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. UThixo wayengqinela umyalezo womprofeti into eyayitsala umdla emlanjeni iYordane. Umzalwane uculile ethubeni eligqithileyo okanye befanele acule entabeni ekude kumi umnqamlezo wakudala udlakadlaka. Yintoni umtsalane entabeni iCalvary? Xa sibona ilizwe lezenkolo limgwebile yena, urhulumente wamaRoma emgwebele ukufa yena. Kwaye apha wayejinga phakathi kwezihange ezibini, enxanelwe ukusela, igazi liphuma emzimbeni wakhe. Apho ejinga ekhala, Thixo wam, Thixo wam, undishiyelani namna? Kwaye abantu benkolo beme apho bejonge kuloo nto. Ubuncinci abakwaziyo ukuba isiprofeto seTestamente endala sasihlangatyezwa kanye phaya eCalvary ngela xesha. UDavide ngokwakhe wabhala, wenza, wangena kumoya, njengabo bonke abaprofeti, wenza ngathi nguye. UDavide wakhala kwindumiso wamashumi amabini anesibini, Thixo wam, Thixo wam, undishiyelani namna? Onke amathambo am andijamele mna, bazihlaba izandla zam neenyawo zam. UDavide ethetha ngathi yayinguye, kwaye yayingengoDavide, yayinguKristu kuDavide. Kwaye apha kwa eso siprofeto esaphumayo sabo bonke abaprofeti abahlukeneyo sasizalisekiswa entabeni iCalvary. Yintoni umtsalane entabeni iCalvary? UThixo ezalisekisa ilizwi lakhe. Omnye umtsalane wawusentabeni wawungomhla wePentekoste. Xa bonke babekwisidlo senkolo becinga ukuba babasusile bonke abathabatheki, babengavanga nto malunga nabo iintsuku ezilishumi. Ngequbuliso njengebubu lenyosi bagqabhuka bephuma kumphezulu wesakhiwo, baphumela ezitratweni ukukhwaza nokuqhubekeka. Yintoni le? Kuthetha kuthini oku? Ingaba bonke aba bantu banxilile? Qaphela! Waze umprofeti wema phakathi kwabo njengocwangco lwabaprofeti lufanele lube njalo. Wathi, nina madoda kwaSirayeli, nani abahleli kwaYuda iYerusalemu, makwazeke oku kuni, waphulaphuleni amazwi am. Aba abanxilanga njengokuba nicinga ukuba banjalo. Kodwa oku koko okwathethwayo yinkosi ngoYoweli umprofeti kuya kwenzeka ngemihla yokugqibela, ndiyakuthulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama. Oko yayingumtsalane. Abantu benkolo emva kokubethelela iqhawe lobomi nayo yonke into, noko zange basibone isithembiso sokuza kukamoya wengcwele. Umtsalane ngubani lo Kuthetha ntoni oku? Yintoni ingxaki naba bantu? Owu bethu, ikwayinto enye nanamhlanje. Siyakutsiba okuninzi koku ukuyizisa kule yure. Into ekwanye inamhlanje. Into ekwanye yenzeka, umbuzo omnye uyabuzwa. Yingxokozelo yantoni leya? Ikhangaleka engubhentsu-bhentsu ezistratweni. Iimoto ezisuka eMichigan ukuya eFlorida, ukusuka eMiami, ukuya eCalifornia. Ngale ntsasa xa bendiqhuba okanye ngqo emva kwemini besisihla ngestrato umfazi wam sijonga amaphepha mvume ezimoto kulapho ndacinga ngalo mxholo. Ithetha ntoni le nto? Njengoko lalisitsho, apho sikhoyo isidumbu, apho amakhozi ayakuhlanganisana. Ndathi kumfazi wam, sithandwa, uyakhumbula kubusuku obugqithileyo xa bekufanele ndivalelise kuye wonke obalulekileyo kum apha emhlabeni ukuze ndiye emasimini ukuya kuqalisa into athe uThixo mandiyenze? Uculela ngoma, oh baya kuza besuka empuma nasentshona, basuka kwimihlaba ekude ukuza kudla nokumkani wethu, ukudla njengabamenywa bakhe. Indlela basikeleleke ngayo aba baphambukeli, ekhangelene nobuso bakhe obungcwele, bukhazimula luthando olungcwele. Abanyulwa ngabaxhamli benceba yakhe, amatye anqabileyo kwisitshaba sakhe. Yiloo nto umtsalane yiyo. Imbewu kaThixo yenyulwe ngelinxa elingaphambili ingenakwenza nto ngaphandle kokulandela lona. Ithetha kungaphezu kobomi kuthi. Thatha ubomi bethu kodwa sukulithatha lona eliya. Yintoni umtsalane? UThixo njengesiqhelo izalisekisa ilizwi lakhe. Uzalisekisa ilizwi likaZakariya, kwakhona lo mprofeti uZakariya. Apho ndifunde umqolo wesithoba ngethuba eligqithileyo xa uYesu wangena etempileni yakhe ekhwele okanye engena eYerusalem ekhwele kwelincinci elimhlophe iesile. Isiprofeto sasizalisekiswa, awa sitshoyo uZakariya. Nasi sona apha, gcobani kunene zintombi zaseZiyoni, dumani zintombi zaseYerusalem. Yabonani kumkani wenu uzakuni, ulilungisa, enosindiso, enentobeko, ekhwele esileni, exhamxweni, etholeni lemazi yeesile. Yiloo nto engumtsalane eYerusalem kwikomkulu lezenkolo. Ngoku siyabona ukwenzeka kosuku lokugqibela. Masityhile nje amaphepha ambalwa kuZakariya size sibone oko wakuthethayo malunga nalo. Masityhile ngoko ngemihla yokugqibela. Eso esisigaba esisembindini, masityhile ngoku kwimihla yokugqibela. Size sityhile kuZakariya isahluko se-14, size siqalise ngomqolo wesine, phulaphula. Kwaye siyakufunda ukuhla indawana yesibhalo malunga nemiqolo esithoba ukusuka kwisine ukuya kwisithoba phulaphulisisa. Kwaye iprofeta ngokuza kwakhe imihla yokugqibela phulaphulisisa ngoku. Lona nguitsho iNkosi zizibhalo Zakariya 14. Khumbula uZakariya isithoba into esiyithethayo kwaye zange basiqonde sona. Ngoku yintoni namhlanje uZakariya 14 uthethe ngokuza kwakhe? Kwaye ziyakuma iinyawo zakhe ngaloo mini phezu kwentaba yeminquma kwakhona ephambi kweYerusalem ngasempumalanga. Icandeke intaba yeminquma phakathi ise ngasempumalanga ise nangasentshonalanga. Ibe sisihlambo esikhulu kakhulu. Sisunduzeke isiqingatha sentaba, sisinge entla, esinye isiqingatha sayo sisinge ngasezantsi. Nosabela esihlanjeni sentaba. Kuba isihlambo sentaba ezo siya kufika naseAtsele. Nisabe njengoko nasabayo ngenxa yenyikima emihleni kaUziya ukumkane wakwaYuda. Enye inyikima icanda ivula umhlaba. Ukuba ufuna ukulandela isibhalo apha, qwalasela kumqolo wesihlanu, ithetha ukuba ukuchachamba kwentaba yeminquma ingenxa yenyikima. kwaye oku ungqinwe nguIsaya amashumi amabini anesithoba isithandathu nesityhilelo ishumi elinesithandathu isithoba ngokuchanekileyo yintoni umprofeti omnye echaza ngokuza kwakhe kokuqala wabona ukuza kwakhe kwesibini qwalasela njengemihla enyikima yabona zenza ntoni inyikima yabona uqikelelo lwazo kwaye uyehova uthixo wakho uyakuza kunye nabo bonke abangcwele bakhe kothi ngaloo mini haleluya ngaloo mini kungabi mhlophe iinkwenkwezi ezinendili zibe luzizi okanye zibe mnyama kodwa iyakuba yimini eyodwa kunye imini eyodwa iyakwazeka kuyehova ayimini ayibusuku kodwa kuyakwenzeka ngexa langokuhlwa kube mhlophe ho thixo kuya kubakho ukukhanya ngexesha langokuhlwa umprofeti omnye kwaye abantu bamfamekile yintoni umtsalane masifunde eli qelana lemiqolo kwaye iyakuba kulamhla apho amanzi aphilileyo ayakuphuma iYerusalem isiqingatha sawo ayakubheka ngakulwandle lwangaphambili nesiqingatha sibheka ngakulwandle lwangasemva ehlotyeni nase-ebusika kuyakuba njalo ivangeli iqhubeka macala kumayuda neentlanga kwaye uyehova uyakuba ngukumkani ngaphezu komhlaba ngalaa mini kwaye iyakuba nye uyehova negama layo linye uya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa injalo indlela eya eluzukweni niyakuyifumana ngokuqinisekileyo endleleni yamanzi kukho ukukhanya namhlanje kungcwatywe egameni elihle likayesu batshana badala guqukani kwizono zenu zonke umoya yingcwele uya kungena ngokuqinisekileyo ukukhanya kwangokuhlwa kufikile yiyinene ukuba uThixo noKristu banye yabona abo sikhoyo izizwe ziyaphuka uSirayeli uyavuka imiqondiso abathi abaprofeti bethu bayichaza yokuba inyikima kwintlanga kumhla wokugqibela imihla yentlanga ibaliwe ineentlungu ezixinanisayo buyelani owu bagqothiweyo kowenu nina nikhutshelwe ngaphandle nezityeya zithwelwe ziinqwelo ezintsha ezitsalwayo sukani apho phambi kokuba ukufa kunithwaxe uThixo uliqinisekisile liyakuba njalo masityhileni ngaphaya kwesinye isibhalo kwitestamente endala uMalakhi isahluko sesine size sifunde esiya sincinci isahluko sesine yabonani yeza imini yakuvutha njengeziko kwaye bonke abakhukumeleyo ewe bonke abenzi bokungendawo bayakuba njengendiza ngoku oku asi lowo ngumalakhi isithathu yekukuza kokuqala ngoku naku ukuza kwesibini nkunogqirha Scofield apha ngokuqinisekileyo andingqinelani naye kwimibhalwana yakhe yengcaciso kodwa unayo idwelisiwe kanye apha umyalelo kayohana ukuya kumalakhi isithathu kunye ukuza kwesibini kukakristu kunye noeliya kuqala kulungile bonke abakhukumeleyo bayakutsha utsho uyehova wemikhosi kwaye ayisayi kubashiyela ngcambu nasebe uphi unaphakade wesihoko ngoko kodwa kuni abaloyikayo igama lam ilanga lobulungisa liya kuphuma linemisebenzi yempiliso impiliso emaphikweni alo niya kuhamba nidlobe njengamankonyane esitali niya kunyathelela phantsi abangendawo baya kuba luthuthu phantsi kweentende zenyawo zenu ngaloo mhla endiyakuyenza ngayo le nto utsho uyehova wemikhosi khumbulani umthetho kaMoses umkhonzi wam endamuyisela yena eHorebhe ngawo onke amaSirayeli imithetho nezigwebo apha ukuza kukaEliya bonani ndiyakunithumelela uEliya umprofeti isibhalo sokugqibela esivalayo kwitestamente endala ndiyakunithumelela uEliya umprofeti ngaphambi kokufika kwalaa mhla mkhulu noyikekayo kaYehova ngoku yayingena kuba nguYohana. Hayi, yabona, ihlabathi zange litshiswe kwaye amalungisa ahambe phezu kwaba ngendawo. Yabona, hayi, hayi. Ngaphambi kwenkulu noyikekayo imini kaYehova. Kwaye uya kubuyisela intliziyo zoyise kubantwana neentliziyo zabantwana koyise, seze ndize ndiwubethe umhlaba ngesibetho. Qwalasela ukuchana komoya oyingcwele okokuba awuyikubhidanisa oko kuza kubini kukaEliya. UMalaki isithathu uthe, yabonani, ndithumela umthunywa wam phambi kobuso bam. UYesu wabuzwa malunga noYohane. Wathi, ukuba niyamkela lona ngulowo umprofeti atshiloyo, ndiyakuthumela umthunywa wam phambi kobuso bam, lona nguEliya ebekufanele eze. UMalaki isithathu. Qwalasela isibhalo siyikhupha ngokuchanekileyo kakhulu. Qaphela into oku ukubonisa abo bafuna ukukholelwa, abo bafuna ukubona. Khumbula uYesu esima embindini wesibhalo, ngoba ingxenye yaso yayizaliswa ngoko, intsalela iyo yokuza kwakhe kwesibini. Ukushumayela unyaka wamkelekileyo wenkosi, ukubopha intliziyo ezaphukileyo, waza wema, hayi ukuzisa umgwebo ezintlangeni, kude kube kukuza kwakhe kwesibini. Qwalasela esi sibhalo apha sihambelana noko. Kwaye yena uEliya uya kubuyisela intliziyo zoyise kubantwana. Ngoku kuthetha ngoMalaki sine, hayi kuphixanisa okanye uMalaki isithathu. UYohane uEliya oweza ngemihla phambi kokuza kokuqala kukaKristu wabuyisela intliziyo zamaqhawe amadala oyise umyalezo wabantwana, umyalezo omtsha. Ngoku qwalasela neentliziyo zabantwana koyise. Ekuzeni kwakhe kwesibini kwimihla yokugqibela wabuyela emva kukholo lwabapostile kwakhona. Yabona indlela isibhalo esingqamene ngokugqibeleleyo ngako. Oko yayikukuphela kwetestamente endala, itestamente endala. Ngoku siyabona ukuba kukho ukukhanya ngexala ngokuhlwa. Yintoni kona? Ngumphezulu, intaba emphezulu mithi. Njengoko ndithilo ngale ntsasa, sinyuke ngamahlelo nge, hayi umthi we-orenji, njengoko bendithethile ngale ntsasa. Kodwa sibe nembambusi, ilamuni, zonke iintlobo zezinye izinto, ebezingekho njengesiqalo konke. Kodwa emveni, ningayiphosi yona, nansi isiza yona. Emva kwawo onke amahlelo, edlale indawo yawo, khange abe nakho nokunye ukukhanya indawo yokuqala. Kuya kubakho imini engasayi kubizwa imini okanye ubusuku. Yintoni abayenzayo? Yintoni abayenzayo? Yintoni ilamuni eyenzayo kumthi weorenji? Ithatha ubomi bemvelo beorenji obunyukayo ize ibugqwethe ibenze ilamuni. Yiloo nto amahlelo akwenzileyo elizwini likaThixo. Alenze ilizwi likaThixo labi namandla ngezithethe zawo. Longu utsho umoya wenkosi. Bazise ilamuni, imbambusi, hayi orenji. Kodwa yintoni ayitshiloyo umprofeti? Okwamnye utshiloyo kumxholo wethu ngobusuku. Gcobani zintombi zaseYerusalem. Dumani kakhulu zintombi zaseZiyoni. Ngokuba ukumkani wenu uzakuni enobulali ethobekile, ekhwele eqhamqweni, etholeni lemazi ye-esile. Qaphela, laa mprofeti mnye wathi kuza ixesha lovuthiso, ilanga lithunyelwe emhlabeni ukuvuthisa isiqhamo. Kutheni singavuthwa? Akukho siqhamo sokuvuthiswa, kodwa ubomi busatyhutyha. Iza inyuka ngembambusi ukuba ibe yiorenji, ifumaneka izimanyanisile yayimbambusi. Ihambile kwakhona, iphumile ngelaa xesha yayilamuni. Yaqhubeka kwakhona, yajika yaba yinto ethile ngenye. Kwaye ekugqibeleni umphezulu womthi ujikwe waba ngumxube weorenji nembambusi, nto leyo isisiqingatha seorenji nesiqingatha selamuni. Umxube into egqwethekileyo. Ifikelele ekugqwethekeni, ikhula kulaa mthi mnye. Ikhasi, iphantse ilahlekise nabanyuliweyo, ikhangeleka ngathi iorenji, kodwa siyiyo. Kodwa kuya kubakho ukukhanya, xa lona likhula ligqitha umbutho. Xa liphuma ngaphaya kombutho, iyatyatyamba kwakhona, liyakuvelisa ama-orenji, njengoko lalinjalo, xa laya eluthulini.
kwaye kuya kubakho ukukhanya. Yintoni lo mtsalane? Yintoni leyenzekayo? Izalisekisa ilizwi likaThixo. Kukho amangqina amabini eTestamente endala wokuba oku kuyakwenzeka. Masithathe uYohane 14:12 weTestamente entsha. UYesu wathi, lo okholwayo kum, imisebenzi endiyenzayo uyakuyenza naye. Kananjalo kuLuka 17:22 ukuya kumashumi amathathu wathi, njengoko kwabanjalo ngemihla kaLothe ngaphambi kweSodoma itshiswe, kuya kubanjalo ekubuyeni kwenyana womntu loo mhla xa unyana womntu etyhilwa. Oh, jonga nje ezibhalweni. Unyana womntu uYesu Kristu okwanguye izolo namhlanje naphakade. Ukhule wagqitha amahlelo, ukhule waya kumphezulu womthi. Utheni kuYohane 14:15? Nonke isebe elikum elingavelisi siqhamo liya kugawulwa lithenwe liphoswe emlilweni litshiswe. Kodwa lonke isebe eliya kuvelisa isiqhamo liya kuhlanjululwa. Oh, kuya kubakho enene imvula yangaphambili neyakamva kwimihla yokugqibela phezu kwelaa qela lincinci elizanaye ngela esile lincinci. Lithobekile kwaye linobulali, hayi ihlelo okanye ihlelo likhwaza, wosana kukumkani ozayo egameni lenkosi. Yintoni ingxaki namhlanje? Yintoni umtsalane entabeni? Kungekudala ngethuba eligqithileyo ndimi kule pulpiti kwatshiwo ngumoya oyingcwele, umhla uya kufika xa beqhuba isiqobo phambi kwendlu yakho baya kususa isango lakho, ke oko uya kukugqitha ungabi namsindo. Ndalibona isango lam likrazulwe lilele phezu kwenduli. Ndayibona induli phambi kwam yombiwe, ibhodi nezinto zonke zilele khona apho, into ethile izityobo zile. Wathi, ndajonga kwaye nako omncinci uRiki owayefike phezulu phaya wawisa ela sango wakwenza oko. Ndathi, kutheni ungandixelelanga? Wazenza unobuchule kum, ndaza ndambetha. Kwaye xa ndakwenzayo oko, ndathi andikwenzanga oko kusukela ndathi seqongeni lamanqindi, kodwa bendifuna nje wena wazi. Kwaye ndamtlitha, kwaye xa ndamwisayo ndamphakamisa kwakhona ndaphinda ndamwisa. Ndamphakamisa amatyeli amathathu okanye amane, emva koko ndamkhabela ngaphaya kwenduli. Ke emva koko ndaya ngaphaya ndaza ndathi loo nto ayilunganga. Ndamphakamisa ndaxhawula izandla zakhe ndathi, andinamsindo ngakuwe, kodwa bendifuna nje wazi ukuba akunakuthetha nam ngolwa hlobo. Emva koko xa ndajika ndibuya, umoya ongcwele wayeme phaya esangweni wathi, ngokugqitha oku xa esasiqobo siwisiwe, jika uye ngasentshona. Le ncwadi yonke into endiyidingayo. Le ncwadi sisinongo esilungileyo, indlela ikhokelela ekugqitheni ezingxakini zam. Amen. Kwaye la ncwadi lilizwi, kwaye ilizwi nguThixo. Gqitha kwiingxaki zakho, liyakuxelela into omawuyenze. Kwiminyaka emithathu yagqithayo ndeva umhlobo wam unocanda wedolophu uhlala kwindledlana esezantsi ukusuka kum eqengqa isiqobo. Ndaya phaya ndathi, yintoni ingxaki Mad, unyana kamnumzana King, umhlobo wenene? Wathi, Billy, baza kuyenza mbaxa le ndlela. Niyakhumbula nonke? Ndathi, ingaba yibhloko? Ndamxelela umzalwane uWood ndathi, ugcine umhlaba wakho. Mhlawumbi laa bhloko iyakuhamba ize kufika apha into ethile. Indledlana ekrazulwe, izitena matye esasazekile kwindawo yonke. Ke wathi, ndathi, ugcine umhlaba wakho. Ngoko xa nda umnumzana King wandixelela ukuba iza kwenzeka, ndangena ndathi kumfazi wam ehleli phaya, sithandwa, kukho into ebhaliweyo malunga nokuya ingu-itsho inkosi ndaweni ithile. Ndangena ndathatha incwadi yam ndajonga kuyo, kwaye yathi iyakwenzeka 8 kamva. Ngoko xa ndajonga kuyo ndathi, lixesha ngokusithandwa kufanele siphethukele entshona. Iintsuku 2 emva koko ndime egumbini malunga nentsimbi 10 ngenye intsasa. ndangena kumoya uThixo ndabona iqela lamahobe ebhabha ndazijonga zona iintaka ezincinci niyayikhumbula ndabona ingelosi ezisixhenxe kwimoya epiramidi zisiza zikhawulezile kum zathi phethukela ngasentshona yiya eTucson yiba ngamashumi amane emayile umntlampuma kwaye uyakuchola uthungu okanye umalusi inkomo bayibiza njalo phaya ulisusa ezimpahleni zakho umzalwana uFred Southman ehleli phaya ejonge kum kanye ngoku wayelapha ngalantsasa ndalibala ngayo ndathi udubulo lwagqabhuka njengenyikima eyashukumisa phantse yonke into eyayikho esizweni andibona indlela abantu abanokusinda ngayo kuyo ndandisoyika ndema ephoenix nimamele nonke ngobusuku ninobungqina ndashumayela kwintshumayelo bahlekazi leliphi ixesha kuphi aboskhoyo ndaya entshona abanintsi benu banayo la tepu abanintsi benu bavile ithethwa unyaka okanye ngaphezulu phambi kokwenzeka ndaya entshona ndingazi kwakuza kwenzeka ngenye imini ndabizwa inkosi ndamxelela umfazi wam ndathi sithandwa ndi mhlawumbi umsebenzi wam uphelile ndandingazi ndathi ndi uthixo mhlawumbi ugqibile ngam ngoku kwaye ndiyakuya ekhaya hamba yokubiza ubhili thatha abantwana uthixo uyakunilungiselela ngandlela ithile hamba uphile enyanisekileyo kuthixo qinisekisa ukuba abantwana bayaqhubeka nesikolo bakhulisele ekuhlonipheni uthixo wathi bill akuyazi ukuba yinyani ndathi hayi kodwa umntu akanakusinda kokuya ngenye intsasa inkosi yandivusa yathi nyukela phaya kumonyo isabino ndathatha iphetshana nebhayibhile yam wathi umfazi uyaphi ndathi andazi ndiyakuxelela xa ndibuya ndayakumonyo ndakhwela ndayakutshona apho amakhozi ayindandela khona ndandibukele ichama limi phaya ndaguqa phantsi ukuba ndithandaze ndaphakamisa izandla zam ikrele labetha esandleni sam ndabhekabheka ndacinga yintoni leya andikho ngaphandle kwesiqu sam nali elakrele esandleni sam likhazimla libengezela litshawuza elangeni ndathi ngoku akukho bantu kwimayile kum kude le apha kulo monyo ingaba laa nto ivela phi ndeva izwi lathi elo likrele likakumkani ndathi ukumkani wesithwalandwe indoda inekrele yena izwi labuya wathi hayi ikrele likakumkani kodwa ikrele loyena kumkani ilizwi lenkosi wathi musa ukoyika kuphela lutsalo lwesithathu ukungqinelwa kolungiselelo lwakho ndandisiya kuzingela nomhlobo ndingazi okwakuza kwenzeka kwaye othile wandibiza lowo wayendigxeka malunga nalo mfanekiso wengelosi yenkosi lowo wawufotayo kwafuneka ndiye ehouston malunga nonyana wakhe ngokuba wayesiya kwisigwebo sokufa kwaye eza kubulawa kwiintsuku ezimbalwa kwaye wadibana nam khona phaya waza wandihola ngeengalo zakhe wathi cinga eyona ndoda endayigxekayo iza ukuza kusindisa unyana wam okuphela kwakhe iqumrhu lobulungisa landinika oko bakubiza ioscar okanye nantoni othanda ukuyibiza ngayo ngokusindisa ubomi emva koko sabuyela emva ndanyukela entabeni ukuya kuzingela apho umzalwana ufred kunye nam ngenye intsasa xa ndaphumayo kwaye sele ndiyifumene ijavelina yam kwaye ndajonga ukubona indawo apho zaziya khona ndathi mzalwana ufred yiya ngaphaya kwala ntaba kusasa kakhulu ngoku malunga nokuqhekeka kwemini nam ndiyakuya kwenye andiyi kudubula kwingulube andiyi kuyibulala kodwa ukuba ziyaqalisa ngala ndlela la mhlambi ndiyakudubula phambi kwazo emva koko uziqhiwule uzijike umzalwana ufred waphuma phaya kwaye kwakungekho mahodi wandiwangazelisa ndaza ndambona ndehlela emonyweni omkhulu othile umsantsa ilanga laliqalisa ukuphuma ndajikela kwelinye icala lenduli ndingacingi kwanto omalunga neziprofeto ndahlala phantsi ndalinda ndaphuma ndacinga kwenzeke ntoni kula mahodi ndachola yam ndahlala phantsi njengoko amandiya esenza uyazi ndagweqa imilenze ndajonga kumlenze wam we-overall nazo iintloko zeenkomo ndazincothula ndaza ndathi yinto engaqhelekanga naku ndilapha malunga namashumi amane emayile omntlampuma weTucson nango ujoseph wam omncinci ehleli apho endilindile Waye xa ndaqalisa kujonga ndabona umhlambi wamahodi uphuma malunga newaka lomgama ukusuka kumphezulu entabeni. Ndalahla uthungu phantsi ndathi ndiya kuwafumana. Ndiyakuya kubiza umzalwana uFred kwaye ndiya kuxhoma iphetshana ukwazisa ukuba yeyiphi indlela yokuhamba kwesi sihlahlana apha kwaye siya kufumana umzalwana uFred. Kwaye ndaqalisa ukunyuka intaba ndibaleka kangoko ndandinakho kwelinye icala. Ngequbuliso ndacinga ukuba umntu othile undidubule. Andizange ndeva olwahlobo lodubulo lwasishukumisa ilizwe lonke. Kwaye xa yakwenzayo kumi phambi kwam yayizingelosi ezixhenxe kwisicuku. Ndadibana nomzalwana uFred kunye nabo ngekudala emva koko wathi ibiyintoni? Ndathi ibiyiloo nto. Uza kwenza ntoni? Buyela ekhaya. Kuba itsho iNkosi iimfihlakalo ezixhenxe ebezifihliwe eBhayibhileni yonke le minyaka namahlelo nayo yonke into uThixo uza kuzityhila zonke ezi mfihlakalo zisixhenxe kuthi kumatywini asixhenxe. Kwakukho esasangqa siphuma emhlabeni njengenkungu iqulunqulanqa. Xa yakwenzayo yaya kutsho entabeni yaqalisa ukwenza isangqa ngasentshona kwicala ibisuka ngakulo. Inzululwazi yafumana ngayo emva kwethuba imayile ezingamashumi amathathu ukuphuma namashumi amabini anesihlanu ukunqumleza nje kanye ngokwesangqa sephiramidi. Kwaye ngenye imini ndimi phaya jika umfanekiso ujongise ngasekunene kwaye nanko uYesu njengoko wayekwizigaba zamabandla asixhenxe iwigi emhlophe ebonisa ubunganga obunyulu. Ungu-Alpha no-Omega, ungowokuqala nokugqibela. Ungumgwebi onobunganga wakhe wonke unaphakade emi phaya ukuqinisekisa umyalezo wale yure. Kwaye kuya kubakho ukukhanya malunga neliqala ngokuhlwa. Yintoni emalunga nako? Yayiyintoni? Ndaya entshona phezu kwalaa ntaba ikwanye ndigqithele phezulu kunye noBenswood phaya. Ndathi gibisela phezulu ilitye ndathi kumnu Hood, itsho iNkosi uyakubona uzuko lukaThixo. Ngosuku nje olulandelayo ndimi apho isaqhwithi sehla sakuqhushumbisa intaba. Amatye asika imiphezulu yemithi yasuka malunga nesithathu okanye isine senyawo phezu kwentloko yam. Senza udubulo olukhulu kathathu baza abazalwane beza bebaleka ngapha. Kwakukho malunga namadoda alishumi elinesihlanu emiphaya abashumayeli nayo yonke into engenye. Ibiyintoni? Wathi, ibiyintoni? Ndathi, umgwebo untlitha ulwandlekazi lwasentshona. Malunga neentsuku ezimbini emva koko inyikima yaphantse yatshonisa iAlaska. Yintoni ukukhanya phezu kweSunset Mountain, eCoronado Forest yeArizona? Yintoni into engaqhelekanga yenzekayo phezulu phaya apho abantu ababeqhubela bevela entshona bechola amatye awayelele jikelele phaya apho yayintlithe khona? Kwaye onke amatye kuwo ilitye ngalinye lineekona ezintathu kulo elalikrazulayo lona ezintathu zinye. Bawabeke ezideskeni kumaphepha ukunqumleza isizwe. Yintoni le nto engaqhelekanga phezu kweSunset Mountain eCoronado Forest? UJunior Jackson ephulaphule uyakhumbula iphupha wabanalo endalitolikayo ukuya ngasekutshoneni kwelanga. Kwaye kwenzeka eSunset Mountain kulixesha langokuhlwa, ixesha lokutshona kwelanga. Umyalezo wokutshona kwelanga ngezinto zembali, ngezinto zesiprofeto gxebe zizaliseka. Kwaye kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa phezu kweSunset Mountain eCoronado Forest amashumi amane emayile emantla eTucson. Thatha imephu uze ujonge ukuba kukho iSunset Peak phaya kulapho ngqo apho yenzeka khona. Andizange ndayazi de kwaba ngamini ithile. Yonke into engasokuze ife isoloko izicombulula. Ukusuka kanye kwinto eyenzekayo ukuya kumfanekiso obe nguYesu emejonge kuthi kwaye ngoku ngqo iSunset Mountain kunye nokukhanya kwasekutshoneni kwelanga, ukukhanya kwangokuhlwa kufikile. uThixo uzingqinela yena. Yintoni inene ukuba uThixo noKristu banye? Oku mhlophe, bangaphi abakubonileyo iwigi emhlophe phezu kwakhe njengoko sithetha kusityhilelo sokuqala? Yabona ubunganga bobuThixo, ubunganga begunya, hayi elinye ilizwi, hayi omnye uThixo, hayi enye into. Uye kuhleli inzaliseko yentloko buThixo ngokomzimba. Ingelosi ngokwazo zaziyiwigi yakhe. Amen. Kwenzeka ntoni phezu kweMount Sunset? UThixo eqinisekisa ilizwi lakhe. Oko yiloo nto yonke le ngxolo imalunga nako. Qwalasela, nguThixo kwakhona ezalisekisa ilizwi lakhe lesithembiso lesityhilelo ishumi isinye ukuya kwisixhenxe. Ke ngemihla yokuvakaliswa komyalezo wesithunywa sesixhenxe, imfihlakalo kaThixo yakugqitywa. Imfihlakalo ezifihlakeleyo zesityhilelo ishumi isinye ukuya kwisixhenxe, umyalezo wokugqibela oya kwisigaba sokugqibela sebandla. Izalisekiseka ngokuchanekileyo kwesi sigaba uLuka ungcwele ishumi elinesixhenxe amashumi amathathu, umhla xa unyana womntu eya kutyhilwa. Kwaye kuya kuvela abaprofeti bobuxoki nooKristu bobuxoki babonise imiqondiso emikhulu nezimanga kude kulahlekiswe nabanyuliweyo ukuba bekunokuba nako. Abantu basezezintandabuzweni kwaye ngokuphelekileyo ibandla libhidakele. Kwaye inzululwazi kuyo yonke iTucson okwangoku basabhala iziqwengana bezifaka ephepheni emva kude ngaphaya kweMount Lemmon. Zona iikhamera ezinkulu zange zilibone lona liphuma apho sasimikhona. Libheka ngasentshona libonisa ukuba ixesha liphelile, ayinakuya kuphela yintwana incinci phaya ikulwandlekazi lwasentshona. Umgwebo untlithile nje kanye kwindlela elihambe ngayo. Ukunyuka kanye ngaphaya kwePhoenix kunye nokuqhubekeka ukunqumleza ukuya ePrescott nokunqumla iintaba ukuya kulwandlekazi lwasentshona ukuya kutsho kanye zazisiyaphi kanye phezulu eAlaska kwaye uyaduduma lisiya ngalaa ndlela. Kwaye abafundi ngezibhakabhaka nabo bonke eTucson basabuza uphando lwenzululwazi luzama ukufumanisa ukuba yintoni. Iphezulu kakhulu azinakuba yinkungu, umphunga okanye into engenye phezulu phaya. Yenziwe yintoni? Iphi apho ikhoyo? Babhidekile nje sesasangqa singaphezu kwendalo, sindanda ngaphaya kwesibhakabhaka njengoko babenjalo xa izazi zeza zilandela inkwenkwezi zisithi uphi nalo uzelweyo ukumkani wamaYuda. Yayintoni? UThixo ezalisekisa ilizwi lakhe. Kwaye kuya kuphuma inkwenkwezi kuya kobi. Kwaye uThixo wezulu wathembisa ngexela ngokuhlwa eliya kuba nokukhanya kwangokuhlwa. Kwiminyaka emithathu eyagqithayo le mfihlakalo yasisiprofeto, xesha liphi mhlekazi, kodwa ngoku yimbali. Igqithile, isithembiso sizalisekile. Xesha liphi mhlekazi, kwaye yintoni lo mtsalane? UThixo ezalisekisa ilizwi lakhe. Isekwanguye izolo namhlanje naphakade. Masithandazeni. Thixo othandekayo, ndibagcinile abantu ithuba elide kade kakhulu kunokuba bendifuna. Ndiyathandaza Thixo ngokuba into ethile ibithethiwe okanye yenziwe iyakubangela abantu ngaphandle naphi na baqonde, kwaye ngokuva nokuqonda babe nokukholwa ukuba wena unguKristu wenyaniso. Kwaye namazwi aqinisekiswayo sesingqinisekiso selizwi lakhe ligqibelele kwaye lizalisekisiwe kwixesha lalo. Ngoku Nkosi Yesu, ukusuka kwanga wakho amazwi, uthe ihlabathi liyakuba kwimeko yeSodom. Siyakwazi oko, singajonga kuko. Kwaye uthe kulamhla, njengoko kwabanjalo eSodom, kwakukho abathunywa abathathu abathunyelwe kwintlanga nakwilizwe lamaHebhere. Kwaye omnye wabo, owaye nguThixo ngokwakhe unyana womntu, wazityhila kwisimo somntu waza wenza umangaliso wada waxelela uAbraham into uSara awayeyenza emva kwakhe ententeni. Uthe yakuphindwa kwakhona xa ilizwe lentlanga likwimeko yaseSodom, kwaye silapha Nkosi. Ezinye iziprofeto zingqina kwa into enye yokuthunyelwa kwaEliya kwimihla yokugqibela, umoya kaEliya phezu komhlaba.
ukusa intliziyo zoyise okanye ezabantwana zibuyele koyise. Kwaye ndiyathandaza Thixo ukuba le yure uya kungqinisisa ilizwi lakho kokuba ukwanguye izolo namhlanje naphakade. Siphe oko bawo bangabakho bonke. Ndiyathandaza ukuba uya kunika ngezintsikelelo kwaye ungqinisise oko kuthethiweyo ngenxa yozuko lukaThixo egameni likaYesu Kristu. Amen. Ukuthetha ilizwi ngumntu. Ukungqinisisa ilizwi nguThixo. Ukutsho into yinto enye. Ukuba uThixo ayenze yenye into. UThixo akadingi nanye itoliki, uyazenzela utoliko ngokwakhe buqu. Ngoku silungiselela ukuba nomgca wokuthandazela, sithandazela abagulayo uThixo ethandile. Kwaye siyazi ukuba akukho namnye, akukho ndoda, akukho mfazi, akukho mntu, akukho ngelosi enokuphilisa, kuba uThixo sele kwenzile. Wenza amalungiselelo, kuphela kwento ofanele uyenze kukuyamkela. Akukho ndoda, akukho ngelosi, akukho nto kuno Thixo ngokwakhe angakuxolela ngenxa yezono zakho. Sele yenziwe, uYesu wayenza emnqamlezweni. Kodwa isokuze ihlume okanye nantoni, okanye kuzalele nantoni, ude uyamkele yona, yabona? Kuphela kwento enokwenziwa siziyalelo ezanikezwa nguThixo zokuba amakholwa abeke izandla kwabagulayo. Oko kube kuzo zonke izigaba bakwenza oko ngemvuselelo kwaye bayibiza Thixo. U-Abraham wabona imiqondiso emininzi, kodwa kwaza ixesha apho u-Abraham wabona umqondiso wakhe ugqibela nje phambi kokutshiswa kweSodom. Kwaye lowo yayinguThixo ezibonakalisa kwimoyo yomntu. Niyayikholelwa loo nto? Ngaba uYesu uthe iyakuphinda? Ngoku bangaphi abalapha naphandle kunomathotholo okanye ngaphandle kwimfonomfono ekunqumlezeni isizwe ukuba nisaphulaphule, lungelani umthandazo ngoku, thandazani. Kunye nani nifumene ezitshefu apha. Ngoku andinakuxelela uThixo amakakwenze, hayi, makube le kum qu nokuyizama loo nto. Uzimele geqe wenza oko akufunayo. Ndingathobela nje kwaye ndingatsho oko akutshoyo. Kwaye ngoku bame bejikeleze indonga baxinenisene kuminxano. Andazi nokuba singamcela uThixo ngala mazwi, yintoni lo mtsalane? Ukuba uThixo angasinyakamisa kwakhona, kungabakho abangaziwayo apha, anyakame phakathi kwethu kwaye abonise ubuso bakhe obusikelelekileyo phakathi kwethu. Abonise umoya wakhe ukuba ulapha. Abonise ukuba isenguye izolo namhlanje naphakade. Ukuba wonke kuthi emva kwale miyalezo mibini mikhulu unokukholelwa ukuba injalo, ningayenza loo nto, kulungile. Endaweni yokubiza umgca wokuthandazela ngoko kushushu kumminxene nimi noyame indonga, ndibheka bhekile ngale ndlela ukuze ndibize umgca wam wokuthandazela ubungenakho ukuyenza loo nto. Jonga, ndimi phaya. Ndingayibiza ngale ndlela izigulane zenu, omandlalo, yonke into zilele ubungenakuyenza. Ke hlala apho ukhoyo uze ukholelwe uThixo. Ukuba unalo ikhadi lokuthandazelwa, libambe, iya kuba yelungileyo. Siya kufikelela kuwe ukuba ufuna ukuza ngomgca, kodwa akunyanzelekanga ukuba uze ngomgca. Laa mnumzana Shepherd kubusuku becawa ephelileyo zange aze ngomgca. Andicingi ukuba ibe nekhadi lokuthandazelwa. Ingaba mnumzana Shepherd ulapha ngobusuku? Uphi? Ingaba ulapha? Ungasemva? Ingaba ubonalo ikhadi lokuthandazelwa mnumzana Shepherd? Ubungenalo. Ubungenalo. Uhlele kanye phaya kwakhona ngobusuku, leyo indawo elungileyo yokuba kuyo mzalwane Shepherd. Akudinge kuphela ube phaya, kodwa yiba nje nokholo. Kuba khumbula umfazana omncinci wachukumisa ingubo yakhe, kwaye yena wakuva oko, kwaye sekwanguye izolo namhlanje naphakade. Kwaye incwadi yamaHebhere kuTestamente entsha yathi ungumbingeleli omkhulu ngobusuku onokuchukunyiswa zimvakalelo zobulwele bethu. Ngiyayikholelwa loo nto, yiba nokholo ngoko. Sukulithandabuza lona, likholelwe lona, kwaye iyakwenzeka. Unganako oko ukucelileyo ukuba ungakholwa lilo, kodwa kufanele ukholwe lilo. Ningayenza loo nto, ingaba nonke ningalikholelwa lona? Bangapha bakukholelwa lona ngoku uThixo anisikelele? Andazi ngubani ongubani, andazi namnye kuni. Asiyo ndaba yam ukwazi namnye kuni, yindaba kaThixo ukwazi ezi zinto. Kodwa uya kuyenza ukuba niyalikholelwa. Niyalikholelwa ngoku? Ngoku uThixo othandekayo, ngokuqinisekileyo asilogquba labaqutywa bamaKrestu, asifanele sibe njalo. Umntu ofanele ambanjazelwe afekethiswe. Akunalo olwahlobo Nkosi, unamakholwa gadalala. Kwa ubukhona bukaThixo ufaka intliziyo yomntu emlilweni. Njengo-Abraham wamkholelwa uThixo. Uzazisile wena kuye, ngoko ubonakele kuye, kwaye wenza umqondiso, waza wakukholelwa wena. Wajika umzimba wakhe waba ngumfana omtsha kunye nomfazi wakhe, nto leyo umfazi wakhe wayeyinxalenye yomzimba wakhe. Emva koko kwavela umntwana omtsha, unyana wesithembiso. Thixo uthembisile ukuba iya kuba yinto ekwanye kulo mhla. Ndiyathandaza ukuba uya kuliqinisekisa eli lizwi, kwaye siyakwenza kakuhle ngesasithembiso sinye phaya esokuba iya kuba njengoko yayinjalo eSodom, nje phambi kokutshiswa kweSodom nokubetha komgwebo eSodom, ilizwe lentlanga. Ke umgwebo ulungiselela ukuntlitha ilizwe lentlanga, kwaye amaJuda afumana iminyaka emithathu enesiqingatha ngaphezulu, iminyaka ngaso isithuba sembandezelo enkulu, ingxaki kaYakobi, inkqubekeko yeveki ezimashumi asixhenxe zikaDaniyeli. Kodwa ezentlanga zibaliwe, lixesha lokuhamba. Kwaye unikela mqondiso, kwaye uthe uya kuba njalo kwakhona. Siphe oko Thixo, bona sisesandleni sakho, yenza kuthi njengoko ubona kufanele, egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku sanokuphakuzela, biya kuba njani ukuba bendiyiphakuzela? Ngoku ndenza into apha eyakufanela ixhomekeke kukuzimela geqe kwaThixo. Kodwa kutheni ndisenza oku? Uthe iya kuba njalo, igqibile. Kwaye ukuba yena uzenza okuya uziqinisekisile ngolwahlobo phambi kwenu, ke aninakho ukukholwa kuye ngokuqinisekileyo? Ungaba nokholo ngoku kwaye ukholwe. Mandibhekabheke nje jikelele ndibone ukuba umoya ongcwele uya kundikhokelela phi, uya kwenza ntoni. Andazi ukuba uya kwenza ntoni, kuxhomekeke kuye. Kodwa ukuba nje ninokuba nokholo, nikholwe nje, zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo. Ingaba nonke niyayikholelwa loo nto, phakamisani izandla zenu nithi, ndiyakholwa yiyo, ngentliziyo yam yonke, ndiyamkholelwa. Ngoku isithathu siya kuqinisekisa ukuba uya kuyenza amatyeli amathathu alandelana nayo ukungqinisisa ukuba ichanile. Andikhathali apho ukhoyo, ungubani, yiba nokholo nje kwaye ukholwe. Ngoku sokubheka-bheka ngale ndlela. Nenekazi elithandazayo, andikwazi. Hlala nje apho ukhoyo, akudingeki ukuba uze. Andikwazi, kodwa ufungule intwazana encinci esandleni sakho okanye phezu kwakho. Ndingongaziwayo kwaphela kuwe, kwaye intombazanana ikhangeleka iphilile, ukhangeleka engaguli. Uyintombi entle kakhulu, intwazana entloko ibomvu. Ndijonge apha kuyo, akakhangeleki ngathi ukhubazekile okanye nantoni na, andazi kungalunganga kuye. Isenokuba ayibhekiselelanga kuye, ingaba ibhekiselele kuwe. Kodwa kwenzeke nje ndikubone uhleli apho kunye nalamntwana uthandaza. Ndifanele ndithethe nawe kwethutyana ukubambisa umoya wakho njengoYesu watshoyo emfazini ndiphendisele. Yabona? Nje ukufumanisa, fumanisa nje umntu omnye. Umzalwane Brian kunye nabo abahleli apha, ndiyabazi aba bantu bahleli apha. Bangane zidingo nabo, kodwa wena ungongaziwayo. Uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti kaThixo? Ingaba uyazikholelwa izinto ozivileyo ngobusuku ziyinyaniso? Ngoku, ukuba uThixo uyakutyhila kum into oyenzileyo, okanye into ethile obungafanelanga uyenzile, okanye into ethile engalunganga ngawe, okanye into oyiyo umnqweno wakho, uyakuyazi okokuba yinyani okanye hayi, akuyi kwenza njalo. Kwaye ukuba uya kuyenza loo nto, ingaba iya kuqinisekisa ilizwi lakhe ukuba isenguye izolo namhlanje naphakade, kwaye uLuka ongcwele, 17:33, utyhiliwe. Uya kuyikholelwa yona? Ngokwenenekazi liphakamise isandla salo kokuba singabangazaniyo. Andikwazi, kodwa ndizama ukuqhagamshelana nomoya wakhe, umntu omnye. Kukho abanintsi benu abatsalayo. Ngoku uyayikholelwa le nto ngentliziyo yakho yonke. Ngoku yeyentwazana asiyo yakho, uphakuphaku, kodwa asibo buphakuphaku obukukhathazayo. Into enkulu entliziyweni yakho yilaa ntombi incinci, kwaye uyakholwa ukuba uThixo akandixelela ukuba yintoni. Uyayikholwa? Ingaba ingakunceda? Ingaba uyakuyikholelwa ngoko? Kukulimala kobuchopho, injalo loo nto. Ngoko beka isandla sakho entlokweni yomntwana omncinci, isandla sakho. Thixo othandekayo, uthele imiqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo. Baya kubeka izandla zabo kwabagulayo, kwaye baya kuphila. Umfazi likholwa, isandla sakhe siphezu komntwana, yanga ingaphila. Egameni likaYesu Kristu ndenze lo mthandazo. Amen. Ngoku niyakholwa nonke? Ukuba ningakholwa, zonke izinto zinakho ukwenzeka ngokuqinisekileyo. Ndiyalazi inenekazi elihleli ecaleni kwakhe, kodwa ujonge ngokunyanisekileyo ngale ndlela. Andinakho ukulibiza igama lakhe, kodwa ukuba ndijonga kuye umzuzu, ndiyakumazi. Kodwa ndiyamazi umfazi ngenkangeleko, kodwa andiyazi ingxaki yakho. Ingaba uyakholwa ndi? UThixo uya kundazisa ukuba ingxaki yakho yintoni? Uya kuyenza? Ingaba iya kunceda iswekile? Ngoku ukuba oko kunjalo, bamba isandla sakho ngokuqinisekileyo. Kwenzekile ibe linenekazi lingqengqile, lihlele ecaleni kwakho, linento ekwanye, lingongaziwayo. Elinye inenekazi lithandazela omnye umntu, umntwana okhubazekileyo. Ingaba uyakholelwa ngentliziyo yakho yonke, uThixo uyakunika. Umntu emva apha, indoda ihleli ngapha ya izama ukuhlukana nokutshaya imidiza. Uyakholwa uThixo uyakuyisusa kuwe? Kulungile. Uyakholwa? Ungakufumana. Andizange ndiyibone indoda ebomini bam. Nantsi indoda, uyalibona elathunzi lindanda phezu kwale ndoda kanye apha elele kwenje ngomandlalo okanye isitulo? Iyafa, isityekelwe, inomhlaza. Andiyazi indoda, zange ndayibona. UThixo wazi konke malunga nawe. Oko nyaniso, mhlekazi. Ingaba uyakholelwa ukuba uThixo akandixelela into ethile malunga nawe? Ingaba iya kunceda ukuba ufumane impiliso yakho? Ubuziswe apha sisihlobo, kodwa ubusuki apha. Usendaweni ethile apho kukho isiqu esikhulu samanzi, abathi abantu balobe kuwo. Ehe, eAlbany, eKentucky, injalo loo nto. Kholwa kwaye ungagoduka uphilile. Kholelwa ukuba imkile. Ukuba uyayikholelwa, kufanele uyikholelwe, kwaye ukholelwe ukuba kwenzekile kuwe. Uyayikholelwa? Wena usuka eTennessee, unomntwana unesifuba, akakho apha, kodwa ingaba uyakholelwa ukuba uyakuphiliswa? Ngoko thatha ithefu yakho, eyakho, esandleni sakho apho, uyise kuye, uyakuphiliswa, ukuba uyayikholelwa. Inenekazi elililayo lihleli ekunqumleni ukusuka kugqirha Vale phaya. Lisityekelwe nalo lithunzi elimnyama. Andizange ndambona umfazi ebomini bam, kodwa unomhlaza. uza kufa ukuba kukho nto yenziweyo ngaye. Uyakholelwa uyakuphilisa, nenekazi? Unganakho, unganayo impiliso yakho ukuba nje ungakholwa. Kukho inenekazi elincinci lihleli kanye emva kwakhe linetshefu phezu komlomo walo. Nalo ligula ngezilonda zesilonda sesisu, uyagula. Ubona amaxesha kucinyelwa zizibane, umfameke, uwe. Umntu othile ukuzise apha. Unengxaki yobufazi. Ukuba ungakholwa, ungagoduka uphilile. Wena umfana omncinci, ungongaziwayo, ohleli kanye apha, phambi kwam, ejonge kum. Uyintoni uMpuerto Rico okanye into ethile? Ehe, into endithetha yona. Ndingongaziwayo kuwe, uyayazi loo nto, awungokwakweli lizwe lam. Kodwa uyakholwa ukuba uThixo akunika umnqweno wentliziyo yakho? Xa ndikuxelela kungumnqweno wakho, ingaba uyakuyamkela? Ufuna ubhaptizo lukamoya oyingcwele, yinyani leyo. Yamkela umoya oyingcwele, mzalwane wam. Nantsi indoda ebala ihleli emva kude apha, inomthwalo entliziyweni yayo, ingomfazi wayo. Akakho apha kananjalo. Unengxaki malunga nenyawo zakhe. Uyakholelwa uyakumphilisa, unjalo? Ungongaziwayo apha, usuka ngaphaya kolwandle, ungowaseJamaica. Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela ukuba ungubani? Mnumzana Brady. Uyakholwa? UYesu Kristu isenguye izolo, namhlanje, naphakade. Eli nenekazi lihleli ngasemva ngaphaya koku kuphela, ngasecaleni konkosikazi Wright phaya, unomthwalo entliziyweni yakhe. Uyathandaza ngentombi yakhe, iza kuya kutyando. Uyakholwa ngentliziyo yakho yonke ngaye, akayi kuyidinga ukuba ungamenza akholwe lilo. Andinakumphilisa. Emva kakhulu ezintsaneni, ndibona umoya wenkosi ingelosi ukukhanya kushukuma ezintsaneni. Kuphezu komfazana omncinci, kwaye unengxaki yokomoya akhathazeke ngayo. Kukhangeleka ngathi kufanele ndiyamazi umfazi ngandlela ithile. Umfazana omncinci naye unokuphazamiseko lobufazi. Ewe, igama lakhe ngunkosikazi West, osuka eAlabama, nkosikazi David West. Kholwa, uThixo uyakukunika. Uyakubakho ukukhanya, kwaye ngaloo mhla xa unyana womntu etyhilwa. Ukuba lowo ayingoYesu Kristu okwanguye izolo namhlanje naphakade, andazi into malunga nawo. Uyakholelwa kuloo nto? Zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo. Ngaphandle kwemiboko, ngaphaya kwemihlaba, ngoku, kunye nakulo umnxuba, bangaphi kuni abaya kuphakamisa izandla zabo, bathi, ndilikholwa. Ngoku, nina abaphandle phaya emabaleni, wonke uphakamise izandla apha. Nangaphandle ngaphaya ndaweni ithile, ngaphesheya ukunqumleza isizwe, niphakamise izandla zenu, akukho mathandabuzo. Ngoku, valani amehlo enu, hliselani nje isandla zenu phezu komntu osecaleni kwakho. Bamba izandla zabo, nizibeke phezu kwamagxa abo. Ndinezandla zam kwitshefu.
Look what's been done today.
Jonga okwenziweyo namhlanje, jonga okwenzekayo ngoku. Khangela ubuso bakhe obunyulu, bukhazimla luthando olungcwele. Asikelelekile amadlelane obabalo lwakhe, njengamatye anqabileyo kusitshaba sakhe. Ngokuthandaza, masithandaze ndaweni yonke. Thixo othandekayo, iyure ifikile. Uthetha ntoni oku uThixo ezalisekisa ilizwi lakhe? Ntoni umtsalane, Nkosi? UThixo ezalisekisa ilizwi lakhe. Yintoni le ekunqumlezeni isizwe ngoqhagamshelwano lwemfonomfono? La makhulu abantu abanezandla zabo zibekwe phezu komnye ukunqumleza isizwe, ukusuka kulwandle ukuya kwelinye, ukusuka emantla ukuya emazantsi, empuma ukuya entshona.
Naku hleli abantu apha abasuka kumazwe angaphandle. Kwizizwe ezininzi, Mexico, Canada, kwaye sinezandla zethu zibekwe phezu komnye. UThixo ezalisekisa ilizwi lakhe. Yenze kanjani into yokuba umntu ame apha ngomoya oyingcwele aze abize umntu njengoko wenzayo kuSimon Petros? Igama lakho nguSimoni, ungunyana kaYona. Ndiyakubiza indoda yakho ize apha. Andinandoda. Inyaniso, ubunamahlanu. Yathi, ndiyazi ukuba uMesiya uyeza ukuzokwenza oku, kodwa ngubani wena? Wathi ndinguye, kwaye senguye izolo namhlanje naphakade. Kwaye uthembisile, imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani, nengaphezulu koku, niyakuyenza, ngokuba ndiyakubawo. Kwaye bonani kwimihla yokugqibela, ndiyakunithumelela uEliya umprofeti. Kwaye uyakuguqula iingcingane zabantu. Ajike iintliziyo zabantwana azise kwimfundiso yeBhayibhile yabapostile. Kwaye kuyakubakho ukukhanya ngexa langokuhlwa. Naku silapha Thixo omkhulu wasezulwini. Iyure ilapha, izandla ziphezu kwabantu. Sathana woyisiwe, uliqoki. Kwaye njengomkhonzi kaThixo, kwaye njengesicaka. Siya kuyalela okokuba egameni likaYesu Kristu ukuba uthobele ilizwi likaThixo uphume ebantwini ngoba kubhaliwe egameni lam baya kukhupha iidemoni kwaye bonke abantu bangakhululeka. Siphethixo othandekayo. UnguThixo wezulu oweyisileyo lamhla ngomtsalane entabeni iCalvary. Konke ukugula nezifo nayo yonke imisebenzi kamtyholi. UnguThixo kwaye abantu baphiliswe ngemivumbo yakho, bakhululekile egameni likaYesu Kristu. Amen. Thixo, zonke itshefu ezibekwe apha ngelixa umoya kaThixo ukhoyo, ngelixa intambiso kaYesu Kristu iphezu kwabantu, kwaye imiqondiso emikhulu athe wayithembisa iyazalisekiswa. Kwaye umhlaba uyangcangcazela, inyikima ziyenzeka, imiqondiso emikhulu ayixelileyo, kwaye nezibhalo ziyazaliseka, nokukhanya kwangokuhlwa kukhanya. Ndibeka umzimba wam phezu kwezitshefu zimele lo mzimba wonke wamakholwa asuka impuma, intshona, emantla nomzantsi. Sithi kumtyholi egameni likaYesu Kristu, mka kuso sonke isigulane ezithe zabekwa phezu kwazo ekuhlonipheni nozuko lwelizwi likaThixo. Egameni lelizwi likaThixo uYesu Kristu waseNazarete. Amen. Ngoku, ngokuzola, ngesithozela, nokuzinza, kunye nasezingqondweni zenu ezilungileyo njengamakholwa. Ingaba ngoku niyakholwa, kwaye namkela impiliso yenu kuThixo uSomandla egameni kaYesu Kristu ukuba niyayenza, phakamisani izandla zenu. Wonke emabaleni, phakamisani izandla zenu phandle phaya. Wonke umntu apha kude kangangoko ndinokubona, baphakamise izandla zabo, ngaphakathi ngaphandle kweyameni ifestile eminyangweni ezintsaneni najikelele kwindawo yonke abantu baphakamise izandla zabo. Bayayamkela yona. USathana woyisiwe. Imivumba kaYesu Kristu imiphilisile. Kwaye ubukhona bukaYesu Kristu bungqinisa into yokuba uyaphila namhlanje esoloko enakho ukugcina sonke isithembiso asenzileyo. Amen. Ndiyamkholelwa yena, aninjalo? Ngoku masime ngeenyawo. Egameni leNkosi Yesu, namkele yonke into yenziweyo okanye ethethiweyo. Siyamthanda yena ngazo zonke iintliziyo zethu. Simxabisile yena okonke ukuthi ngoku nisaye kumakhaya enu ahlukeneyo ukusuka ngobu busuku, uThixo ahambe nani. uThixo aninike umoya oyingcwele ukubani naye umoya oyingcwele. Yonke indoda, umfazi, inkwenkwe okanye intombi apha engabhaptizwanga egameni kaYesu Kristu, nazi impahla, iqula. Sukuyidukisela kungomso into onokuyenza namhlanje. Ungomso angashiywa lixesha. Banele namhlanje oba namhlanje ububi. Kukho abalungiseleli abamileyo belindile, impahla zilindile, akukho ukuzithethelela. Nilindile. Ukuba ninjalo niyakholwa, nokuba ubabhaptizwe njani, watshizwa wagalelwa, nokuba yintoni, imposiso. Ukukhanya kufikile, yiza kholwa uze ubhaptizwe. Wonke ongena moya oyingcwele, ningamamkela umoya oyingcwele, nonke kuni. Kubunyulu bobungcwele, banamandla, kunye nothando athe wanithembisa kunenza izidalwa ezitsha kuye, uThixo anisikelele. Ngoku, de kube icawa ezayo kusasa ngecala emva kweyesithoba masicule le ngoma incinci esasifudula siyicula kwiminyaka egqithileyo. Sukulibala umthandazo wosapho. UYesu ufuna ukudibana nawe phaya. Uya kuthatha lonke ixhala lakho. Sukulibala umthandazo wosapho. Masicule sonke ngoku. Sukulibala umthandazo wosapho. UYesu ufuna ukudibana nawe phaya. Uya kuthatha lonke ixhala lakho. Sukulibala umthandazo wosapho. Ngoku njengoko siyicula kwakhona, xhawula isandla kunye nomphambukeli osecaleni kwakho. Bona njengoko siyicula. Sukulibala umthandazo wosapho. UYesu ufuna ukudibana nawe phaya. Uya kuthatha lonke ixhala lakho. Sukulibala umthandazo wosapho. Animthandi yena? Ndiyamthanda yena, ndiyamthanda yena, kuba wandithanda kuqala. Waye wathenga usindiso lwam, oko yayingumtsalane entabeni yeCalvary. Umtsalane okwamnye eSunset Mountain. Intaba yeNebo, intaba yeSinai, onke la mava ahlukeneyo emiphezulu yentaba. Ngoko kulungile, masicule ngoku. Ndiyamthanda. Ndiyamthanda. Tanda kuqala wathe indiso emtini we Calvary. Bonke abamthandayo yena yithini amen. Makube njalo. Ngokucinga nje ngoko akwenzele kona, cinga ubona ukuba phaya phandle kumagumbi emidandisi ngobu busuku. Mhlawumbi ubona ukuba sengcwabeni njengoba kufanele ndinjalo ngaphandle kwenceba zikaThixo. Ukwenzele ntoni yena? Oh, singaye kanjani ukumthanda yena? Akwenzi mahluko nantoni na nabani ayitshoyo ungokuqala. Masivale amehlo ethu. Sithobise intloko zethu, njengoko sicula kuye ngoku. Uyazithanda ingoma, ukucula amaculo. Masicule ngoku kuye. Ndiyamthanda. Ndiyamthanda. Ngokuba wandithanda kuqala. Usindiso lwam emtini weCalvary. Ngeentloko zethu neentliziyo zethu ziqutyudiwe ebukhoneni bakhe. Sinombulelo ngoko amehlo ethu akubonileyo, oko iindlebe zethu zikuvileyo. Okubhaliweyo elizwini likaThixo, oko isithembiso sakhe besikuko kuthi namhlanje, uThixo anisikelele. Sino nondwendwe elinathi ngobu busuku, umzalwane uNed Iverson, ngaphambili ebengumlungiseleli waseRhabe.
uyise abantu kwabo ngabalungiseleli baserhabe. Yena ndiyaqonda ebebhaptiziwe namhlanje kwakhona egameni likaYesu Kristu. Ungumlungiseleli obalaseleyo kulonto. Kwaye ngoku ndiza kumcela njengoko ndikholelwa ukuba ngumkhonzi kaThixo acelele insikelelo elibandla kuThixo njengoko nisiya emakhayeni enu ngoku. Mzalwana Iverson, yiza ngaphambili ngelixa sineentloko zethu ziqutyudiwe emthandazweni uThixo akusikelele mzalwane wam.